Inkosini Busise.
Good evening, friends. It's a privilege to be back.
Sani bona kusihla bangane kuyinhlanhla ukubuya futhi kulobo busuku ebandleni ukukhuluma ngezwi izwi laphakade likaNkulunkulu waphakade wasezulwini. Ngikhathele kancane sibe nezinkonzo ezimbili kulokhu kusa esidlweni sasekuseni se-Christian Businessman Fellowship. Inkosi yasipha isibusiso esikhulu. Kukhona kwenzekile empilweni yami uqobo ukuthi angisoze ngakukhohlwa, futhi ngakho ngibonga kakhulu enkosini ekuqinisekiseni kwalokho ngizama ukukwenzela inkosi. Inkosi yakuqinisekisa ukuthi kunjalo, ukuthi kwakuyintando yayo, futhi uyazi ukuthi uzizwa kanjani lapho wena into ethize yenzeka kanjalo, ikwenza uzizwe ukahle ngempela. Manje kade nginigcina kuze kudlule isikhathi kancane, ngiyaxolisa ngalokho, futhi ngiyagijima nje kulokhu kusa. Ngicabange ukuthi bengenza kahle ngempela. Ngase ngithi sekuyimizuzu ngamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kwelishumi nanye lewashi lase limiswe ihora, kusho umfowethu Demose. Ngakho ngiqakele yileyo ndlela nje okuhamba ngayo. Niyazi sivele siphelelwe isikhathi, kuningi kakhulu ongakusho nesikhathi esincane kangako sokukusho. Kusasekuseni ngicabanga ukuthi ngeleshumi nanye noma ligamenxe eleshumi nanye lapho ibandla likhishwa, bengizozobuza lapha futhi ngomlayezo omncane ebandleni. Inkosi Thanda, lokho kusemva komelusi, futhi konke sekuphelile ngemisebenzi yabo yasekuseni nosonto esikole. Bese kuthi-ke kusasebusuku ngokuthi sizokhulekela abagulayo. Lokho ngokuthi uma okwenele kuphuma ukukwenza, niyabo sifanele sibe nokwanele ukuqhuba umugqa womkhuleko uma sizokhulekela abagulayo. Lapha umfana wathi ngolunye usuku ngenkathi ekhipha amakhadi omkhuleko emva kokuba esethole cishe amashumi amabili, wathi lelo seliphelile ukuthi lalingasekho, wangakwazi ukunikeza amanye amakhadi ayengekho amaningi kangako. Lokho kuthi akube yindlela esikushaya ngayo ebandleni elincane. Niyazi lapho sinemihlangano yebandla, niyabo ungena ezethabelini eziningi kakhulu. Bese kuthi-ke kusasebusuku, uma nina noma yibaphi abathandekayo ofuna ukukhulekelwa, manje siyahlela uma uNkulunkulu ethanda basi khulekela abagulayo kusasebusuku. Ube lapha ngelesithupha nqu ngaphambi kokuba noma yimiphi imisebenzi yebandla iqale. Uzitshonele ikhadi lomkhuleko futhi ulongele umkhuleko kusasebusuku. Asazi nje ukuthi kanjani, kodwa sizozama ukuthi mhlawumbe sibakhulekele khona impela emgqeni, kumbe noma ngabe yini inkosi eyiholayo. Bese kuthi-ke okulandelayo ngesonto elizayo ebusuku, futhi ngomunye umkhuleko wabagulayo uma inkosi ihlinzeka futhi ithanda. Bese kuthi-ke uLwesithathu, ngokuthi ngolwesithathu ntambama ngizokhuluma e-Old Pisgah Home. Umfowethu Smith, ngiyacabanga uSmith ngikholwa ukuthi igama lakhe, futhi umfowethu kahle kakhulu. Ngike ngaba isithunywa senkolo naye phesheya kwezilwandle, futhi uyindoda eyodwa nje emangalisayo, futhi ngicabanga ukuthi banohlobo oluthile lombuthano lapho. Ngakho bengizokhuluma lapho ngolwesithathu olulandelayo ntambama. Bese-ke ngibuyela lapha okwezinkonzo zangolwesithathu kusihlwa. Bese kuthi-ke ngomsombuluko olandelayo sizama ukubona ukuthi singakwazi yini usuku lulodwa phakathi kwalokho nokufika kwamfowethu Espinoza San Bernardino ngaphambi kokuba senyukele eBakersfield noma eduze kwaseBakersfield. Lapho yini igama lalokho mfowethu? Jini na Vaiselia, ngicabanga ukuthi babene wolo elikhulu, futhi balibeka phakathi kwe-Friends neBakersfield ukuze bakwazi ukuthola ezombili izixuku, ngoba phakathi lapho kunabantu abavela kuwo omabili amadolobha amakhulu ofuna ukuza, futhi bavele nje bayibeka phakathi lapho eVaiselia. Ngakho khulekani. Bese-ke sisuka lapho siqonde ngo e-Ohio sibuyele ezweni elinekwa, futhi siba lapho ngokubambisana nama-assemblies nabazimele nabo bonke ndawonye Ohio ehola elikhulu. Bese kuthi-ke yini igama leleyo ndawo? Jini na Ohio iMiddletown, e-Ohio isikhungo se-basketball. Bese-ke sisuka lapho sehle singene, ngiyakholwa yiMonroe eVirginia, noma ndawo ezansi phakathi lapho okukhona cishe amayintshi ayishumi nesikhombisa eqhwa kulobu busuku. Bese-ke siyabuya sisuka lapho siye eBloomington, Illinois ngeviki elilandelayo. ngayo. Bese kuthi ke kusukela lapho kuya ezinsukweni ezishumi zokugcina, izinsuku ezisishiyagalombili noma eziyishumi eChicago, eLentech, lapho isiya khona isikhathi esiningi kakhulu, okuxhaswe yiFull Gospel Christian Businessman. Khona-ke ngisekhaya ngolunye usuku, bese-ke ngiya enyakatho yeBritish Columbia phezulu lapho iqhwala ijule khona ngempela, futhi ngakho ngisenhla lapho-ke eGrand Prairie. Futhi ngicabanga ukuthi kulandelayo iDawson Creek, bese kuba yiFort St. John. Lokho ukuma kokugcina ngaphambi kokuba ufike e-Anchorage, e-Alaska, amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu emuva ungene emenweni. Manje-ke uma iNkosi ithanda, ngiyabuya futhi ukusuka lapho ngiya phesheya kwezilwandle, bese-ke ngithemba ukubuyela ezweni lendabuko lapha ekwindla elandelayo ngesinye isikhathi iNkosi ithanda. Ngesinye isikhathi ekuqaleni kwindla ka-October, uNovemba, uma iNkosi ilibala, uma ingalibali, uma ingithatha ngaphambi kwaleso sikhathi, ngiyohlangana nani ngaphesheya, uma ilibala ngiyoba nani, sizokwenyuka ukuyibona nebo, futhi senyukele ukuyihlangabeza emoyeni. Manje lokho kungahle kwenzeke noma ngasiphi isikhathi asazi, ngeke nje sasho. Kodwa futhi siyizithunywa zenkolo, bengikhuluma nabanye kulokhu kusa, futhi bebekhuluma ngokuthi ucabangani ngesimo sasimelika lapha, na kufana nje nakho konke okunye, izithunywa zenkolo nokunye nokunye. Sikholwa ukuthi imvuselelo kwamanye amazwe manje abantu laphaya, ukuthi nje akube niyazi kunezinhlanzi eziningi kakhulu echibini, futhi lapho sekubanjwa eyokugcina ilokhu kuphela. UNkulunkulu angeke abeke umzimba okhubazekile, ngeke abe nesandla esineminwe isithupha kuwo. Niyabo, kuyoba lapho lowo mzimba usuqetiwe, yilokho kuphela kwakho. Niyabo, akulendaba ukuthi ushumayela kangakanani noma wenzani, lapho akusekho okuzofika. Ngakho sekucishe impela kube ngaleyo ndlela ezweni lakithi lendabuko. Bangane, yihora elesabekayo siphila kulo, awukuqondi? Buza umunye umvangeli, ungathathi nje izwi lami noma uqalaze ezweni lonke. Ubone lapho ubona khona izixuku ezinkulu ziza kuKristu. Awu, ungaphumela eBombay, India, futhi ushaye ikhwela imizuzu emihlanu ngenkosi, noma ukhulume amagama amane noma amahlanu nabantu abayizinkulungwane ezinhlanu balapho bekhalela ukusindiswa kunjalo. Bese kuthi-ke lapha sihambisana izindawo ngezindawo, futhi sidonze, futhi sicindezele, futhi sidonze, futhi sicindezele. Akukwenzi nje, yinye kuphela into abantu baseMelika ngayenza lokho ngokuxhasa uhlelo laphaya. Banayo imali lapha, abanalutho laphaya, futhi abakwazi ukulukhokhela, kodwa bayafisa ngempela, futhi bafuna ukuzwa yemayimangweni amashumi ezinkulungwane ephuma evayizelisa nje. Uma nje ushumayela kithi eminye imizuzu emihlanu ngoJesu, yenza amazwi ambalwa nje. Ngakusho lokho, ngiyabona kukhona wesifazane oyindiya ohlezi lapha phambi kwami kulo busuku, futhi ngabe uvele ndiya na muyendiya. Awukukhwela ithuba elikhulu, uma iNkosi ithanda kulo Okthoba ozayo, ngizoba sezantsi eCalcutta naphezulu ngaseBombay nasenhla lapho, mhlawumbe ngale eThailand, futhi sethemba kanjalo. INkosi ibusisile ngempela leyo mihlangano. Bewungeke kwenzeke ube semhlanganweni waseBombay ngenkathi ngangilapho. Wawukhona na? Ukugetshile, ngiqekele uzwile ngakho uxolo. Ngabe kunjalo na? Awu, lokho bekumangalisa, bekungumhlangano omkhulu lapho. UNkulunkulu ngempela wababusisa abantu bakini. Futhi angisoze ngawukhohlwa lo mhlangano ngalobo busuku eBombay. Inqobo nje uma ngisaphila, bona ngenkathi ngihlangabezwa ngumbhishobhi webandla leMethodist nabalingi babaholi, futhi babengafuni ngingene ngaphansi kwalolo xhaso engangingaphansi kwalo. Futhi bona sengiyithathile imali yalaba besifazane nabesilisa bampofu ukuba ngiye laphaya, futhi ngiqinisekile ukuthi bengizokhonzisa ngenkathi ngiselapho empeleni ukuba imene nje ikucove mayelana nohlu lohambo noma uxhaso. Kodwa hoyi, angikaze ngibone abantu abaningi kangaka beza emhlanganweni empilweni yami. Nemeya yedolobha yayingaphandle. futhi lokho kungenkathi impumputhethelo kubona kwayo imi lapho ngenkathi ngiphosela inselelo bonke abakamuhammede futhi bonke wozani nike kubona kwakhe futhi ngizokukholwa yabo bakuthi uNkulunkulu wayengumkhonzi welanga manje amehlo akhe ayengasaboni wakhonza okudaliweyo esikhundleni somdali ngathi ngangisezantsi ethempelini lamajeni niyazi nabanobhuda nabo bonke lapho bona izinkolo ezisikhombisa noma ezisishiyagalombili ezehlukene futhi zonke ziphikisana noJesu Kristu futhi zazingakholelwa kukho ngakho ngalobu busuku ngenkathi kufika leyo nselelo enkulu ngokukhona bonke behlezi lapho ngathi manje nansi indoda ebiyimpumputhe eminyaka engamashumi amabili futhi nicabanga ukuthi ngifunda umqondo wayo niyazi amadoda angcwele niyazi kanjalo njalo abakhonzi ngase ngithi ucabanga ukuthi ngikufunda ingqondo ukuthi ukufunda ingqondo yayo ngiyitshela ukuthi igama layo lalingubani bengingakwazi ngisho ukulibiza kwadingeka ngilibele niyabo futhi ngakho ngathi lokunjalo lokho futhi yayindoda enabantwana ababili umkayo noyedwa omfana nesishiyagalombili nomunye neshumi noma into ethize efana naleyo ngathi manje nicabange ukuthi lokho bekungukufunda ingqondo manje uma lokho kungukufunda ingqondo kona ke woza lapha angazi lutho ngokufunda umqondo uma kunjalo uyisihlakaniphi kukho angazi lutho ngesayense ephathelene nengqondo woza lapha futhi uyinike ukubona kwayo futhi ngizokulandela ngathi inkolo kaMuhammad enkulu kakhulu nale Korani iqinisile ngathi khona ke makuthi umpriest kaMuhammad eze lapha futhi ayinike ukubona kwayo futhi ngizoba ngokaMuhammad yebo ngathi manje nginiphosela inselelo lonke egameni likaJesu Kristu ukuba nize ninike ukubona kwayo bengingeke ngikusho lokho kuba ngingawubonanga ngibone ukuthi yayizokwemukela ukubona kwayo kodwa ngiyazi ukuthi kokukuphi leso kwakuyisike njalo sithule kulezo zonke wake wazizwa izinkulungwane ngani kungithathe amahora amabili ukucindezela ngedlula ngemoto ukuba nginyukele lapho futhi ngakho indoda imi lapho ngase ngithi ithe yokhonza uNkulunkulu oyinika ukubona kwayo ngathi leyo inselelo enkulu kakhulu enkolweni kaMuhammad ubhodi amajeni amasiki kumbe noma kungaba yini nakho ke ngakho akukho umuntu owanyakazayo ngathi nithuleleni kangaka na ngathi yasazi isizathu sokuba bengizi na yingoba abakwazi ukukwenza kanjalo nami angeke kodwa uNkulunkulu wasezulwini uyivusile indodana yakhe uJesu Kristu engingofakazi wayo niyabo ngathi ngabona umbono ukuthi izothola ukubona kwayo futhi ngathi uma engakuthola ukubona kwayo kona ke ngikumprofethi omanga ngixosheni eNdiya uma kungukuthi uma ithola ukubona kwayo manje bangakikini abazokwemukela uKristu njengomsindisi oqondene nawe futhi ukhohlwe ngumprofethi wakho kaMuhammad kanjalo njalo na ngokubona kwakho nje izinqwaba zezandla izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane kwakulapho ke yelokho ke ngayekhweba ngatshela umhumushi ngathi ungakuhumushi lokhu ngathi baba wasezuleni yintaba ikameli futhi ngathi ubungeke uvumele izwi lakho lehlulwe ngoba ngikhombise indoda ebizokwemukela ukubona kwayo ngathi makuthi uNkulunkulu ongikhombise umbono wamehlo ayo evulekile makayivula amehlo futhi yamemeza kakhulu futhi lapho yayikwazi ukubona kahle njengoba ngingabona noma ubani omunye yagijimela kwimeya yedolobha ngathi ngeke ngisuke emsamo ngangingenazo izicathulo ngenkathi ngiphuma lapho namaphakethe esukile ezimpahleni zami zokugqoka futhi babe nohido lukhulukazi lwabantu ngingiqagele onogada noma ukuthize babe nalezo zinduku eziyinde niyazi bebabambe babaqhelisa kanjalo nalabo bantu babe bagxoba ngezinyawo zabo ngaphansi kwemilenze yabo ukuba nje bakuthinte bagaqazele ngaphezulu kwemihlane yabo ngadingeka ngilishiye idolobha angizange ngisho asikwazanga kuphuma idolobheni ngenxa yokuba nokuvikelwa nalowo muntu ofakazile phambi kombusi noma ikuyini umongameli ngicabanga ukuthi kunjalo phezulu lapho nemeya idolobha yayingufakazi wakho nganginegama layo nginalo kwelikile amaphakethe ami manje ngiyacabanga ezansi ehotela labahamba ngezimoto elingile amaphakethe ebhantshi lami futhi bangimemile ukuba ngibuyele phezulu kuphi na eNew Delhi ngicabanga ukuthi yiyo lapho abanenkundla yemidlalo eshashalazi lapho bangafaka abantu abayisigidi kuyo ngakho ngithemba ukubuyela emuva usenguNkulunkulu amen akagoqoki neze ihora liyeza futhi njengoba ngishilo kulokho kuza enkulumweni, uma umuntu eke waya kulawo mazwe futhi athole isidingo salabo bantu, khona-ke sizizwa sinamahloni ngathi. Futhi kukhona amadoda lapha yashumayela evangeli ukuthi ibandla lethu elincane lesekela abaningi ngakho konke esingakwenza. Amanye alawo madoda ayishumayela evangeli engafake izicathulo, kunjalo izithinge zenkolo zishumayela evangeli zingafake izicathulo. Mhlawumbe ipulete elincane likakhari cishe kabili ngeviki zigijima zidabula emenweni, nandawo zonke zizama ukushumayela evangeli. Futhi thina saka izakhiwo zamadola izigidi ezisithupha futhi sengathi sizoba lapha kuze kube phakade nokushumayela kofika kwenkosi sekuseduze. Akuwenzi umqondo kimi. Angifuni ukuqala kulokho, sikwenye indaba niyabo. Manje izolokusehla ngaphambi kokuba sisendele ezwini, asisendele kumqalisi ngomkhuleko, asikhothamise amakhanda ethu. Baba wethu esezulwini, sibuthene futhi kulobo busuku egameni lenkosi Jesu Kristu, umsindisi wethu onothando, indodana yakho. Sibuthene egameni lakhe ngoba wethembisa ukuthi uma babili noma bathathu bebuthane egameni lakhe futhi bacele noma yini njengokuthi into eyodwa bafanele bakwebukele. Manje Baba, singaphezu kwaleso sibalo, kodwa umkhumbisa nje ukuthi ukuzimisela kwakho ukuhlangabezana nebandla kunendaba ukuthi kungakanani engcosane lingesibalo, usazohlangana nabantu bakho. Futhi siyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzoza futhi usibusise. Kusasa ngesonto izinkulungwane zamapulpiti zizovulwa emhlabeni jikelele. Kusasa nkulunkulu ezinye zawo sezivele zivuliwe kwamanye amazwe, yisonto ekuseni kwamanye amazwe. Siyakhuleka Baba ukuthi uzogcoba befundisi bakho ndawo zonke, gcoba izithunywa zakho zenkolo noma ngabe zikuphi, izinceku zakho ekhulekela abagulayo uNkulunkulu, kwangathi zingagcotshwa kakhulu ukuthi izibonakaliso ezinkulu nezimanga zizokwenziwa ndawo zonke kuwo wonke umuntu wawo onke amabandla nakuzo zonke izigaba zobuKristu. Nkosi, kwangathi kungafika isikhathi lapho uNkulunkulu ezojulula umoya wakhe ngangokuthi bazohlehliswa nebandla likaNkulunkulu ophilayo lizobuthana ndawonye njengesikhukhukazi sibuthela amachwane aso. Sibe khona Baba, sikhulekela leli bandla elivule iminyango ukuba lisingenise lapha. Siyakhuleka kusasa uzobusisa umelusi, othisha bakasonde sikole, ikhwaya naye yonke imisebenzi yalo, abantu nje balo, amadikoni alo, abaphatheli noma yini okunye, kwangathi kuseni lapho bebuthane la iklasi likasonto sikole, kwangathi izibonakaliso ezinkulu nezimanga zingafezeka, kwangathi umoya ongcwele ungawela esekhweni, imvuselelo iqale, uhlatshwe ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu, enqamule iziteyizi yonke indawo, kube yisibonelo nje ngasedolobheni lokho uNkulunkulu angakwenza lapho abantu bakhe behlangana ndawonye futhi babuthane ukuba bakhuleke. Ngibuka phansi kulobu busuku phezu kwalo mfowethu oyindiya nalolo sifazane nabantwana abancane, ngibonga kakhulu Nkosi ukuthi balapha kanye nathi kulobu busuku, ukusikhombisa nje Nkosi ukuthi ngempela kulotshiwe encwadini ukuthi uNkulunkulu akabheki ibala labantu, futhi wena uhloniphekile kubo abayokukhonza futhi bakwesabe ezizweni zonke. Sibonga kakhulu ngalokhu ukuthi ungubaba womhlaba wonke kithi sonke, baba phakade, futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzothumela izibusiso zakho zaphakade phezu kwethu kulobu busuku. Sithethelele izono zethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo, kwangathi kungebe bikhona eyodwa impande yokubaba esele ezinhlizweni zethu noma aphi, kwangathi umoya ongcwele ungahlanza izimpilo zethu nonembeza wethu ukuthi leli zwi esilungiselela kuliveza lingahle livele ligcotshwe ngomoya, kwangathi lingasoka izindebe ezikhulumayo nezindlebe ezizwayo ukuze lingaweli emhlabathini ongajulile noma phezu kwamatwala ukuba lithwalwe yizinyoni zezulu, kodwa kwangathi lingawela komuhle umhlabathi ucebile wokukholwa futhi lithele ngokuphindwe ngekhulu. Sibe khona Nkosi, sikunikela konke kuwe nathi uqobo nakho egameni likaJesu Kristu, amen. Kade ngijabulela le milayezo qobulo wami engikuthelayo kuyo ngo-Abrahama. Ngiyayijabulela na u-Abrahama. futhi ngisondela kukho angazi ukuthi uzothini ngoba umoya ongcwele uhola nje usuka kwenye into uye kwenye futhi siyakujabulela ngempela thina izolo busuku bakuthange sibe naye ngenkathi ebizwa nguNkulunkulu izolo busuku ngenkathi simbona ubeza hlukanisile ukulalela ngokugcwele futhi sithola ukuthi ungeke wabusiswa noNkulunkulu angeke akwenzela lutho uzomulalele ngokuphelele manje kungaba khona nje umyalo omncane engingawosho kwabagulayo ungahle uze lapha ukhulekelwe ungahle ube nezingelo sokuba zibeke izandla phezu kwakho futhi akusoze kwenza neyodwa into kuwe uze ukukholwe kuqala futhi kwemukele futhi ukuvume ngokuba ungumkristu omkhulu wokuvuma kwethu sifanele sikuvume kuqala ngaphambi kokuba akufakaze phambi kukaNkulunkulu ngokuba ungumkristu omkhulu lapho kwenza ukuncusela phezu kokuvuma kwethu kwalokho asenzele khona manje yini ukuphulukisa ngokaNkulunkulu na ngabe kusho ukuthi manje ukuthi sifanele silinde kuze kube kusasebusuku ukuba siphulukiswe na qhabo mnumzane ngabe ngifanele ngize ebandleni na qhabo mnumzane umzuzwana nje ukholwa ngokuNkulunkulu futhi ukwemukela njengempahla yakho siqo sekuphelile ngayo leyo nkathi kunjalo ngaphulukisa nini futhi Branham na ngisindiswe ngevike ledlule ngisindiswe ebusuku bokuthi angeminyaka eyishumi edlule wasindisa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlula ngenkathi uJesu efela wena eCalvary futhi sonke isibusiso sokuhlenga uNkulunkulu anaso ngawe uJesu wathi esiphambanweni kufeziwe yonke into isikhokhelwe njengoba nje wawusesitolo esibolekisa ngemali kuthathwe isibambiso noNkulunkulu uyafika futhi wakukhipha wo isifundo esihle kulokho singahle sifinyelele kuso ngeviki elizayo sikaRuth noNaomi umhlengi oyisihlobo leso yisifundo esihle abaningi kakhulu iBhayibheli lonke lihle futhi nje konke okwalo ngoba liyizwe likaNkulunkulu manje umzuzwana ongamukela uku ukulungiswa kwakho noma insindiso yakho uma wehla ngomgwaqo uma wena noma ngabe ukuphi umzuzwana nje ukwemukela yilapho uphendulwa khona ngangikunda utshani lapha cishe sekwedlule unyaka egcekeni lami futhi bengizama ngesinye isikhathi ubuyofanele ugqoke ama-ovaloli ami bese usika amahlandla ambalwa bese ke kungena omunye uyodingeka uhambe ubakhulekele uphume ngomnyango ngemuva futhi ushintsha bese uyabuya futhi nje ngaphelelwa upetroli futhi ngakhuke ngaqala ngenyukela egosini futhi ngabona indala intrake kokile ima phambi kwendlu nabanomzana abahlophekile beza benyuka ngesitalade lapho umgwaqana ongena ekhaya omncane futhi wathi ngifuna umfoti Branham futhi ngathi ngingumfoti Branham wawabuka lawo ma overloli naye yonke into wathi yabomnumzane ngathi kunjalo futhi ngakho wathi awu umfoti Branham bengifuna nje ukubona umzuzwana ngiqagela matasatasa ngathi angikaze ngibe matasatasa kakhulu kuba ngikhuluma ngenkosi futhi wathi awu ngathi ngengene na wathi qhabo ngizovele ngihlale lapha egosini wathi futhi Branham wangitshela ukuthi wayevelaphi wathi ngazalwa futhi ngabusiswa noma ngahlukaniselwa noma ngabe bakubiza ngani njengeluthela wathi ngiqagele ngenkathi ngisengumfanyana lokho kwaba isikhathi sokugcina ngake ngaya ngaso esentweni engaziyo ngakho ngaphandle uma umama engithethe ngesinye isikhathi engangingazi lutho ngakho wathi ngishatelwe usomabhizinisi okahle kakhulu wathi bengine nqaba yezinto inqaba ibhizinisi lezimoto ezinhle futhi ngenze izinqwaba zemali wathi ngolunye usuku umkami wehlela kumaPentecostal ngizokucaphuna ngendlela enza ngayo wathi wehlela kumaPentecostal futhi wathola imimoya kuye futhi wathi yena wathi wayene nempilo enhle futhi wathi uza kimi futhi wazama ukungithatha kuba ngihambe futhi afake imimoya kimi ngathi ngithi qhabo wathi ngathi sithandwa uma ufuna kuhamba wathi kubeka noma kanjani wathi manje khumbula uma uguqula impilo yakho wathi sasa siphila ejwayelekile impilo yasemelika amaphathi eziphuzo ezicutshiwe imitanzi ukuthi akwana konke okunye futhi wathi ngajabule kubona iqonde wathi wakwenza wenza umuntu ohlukile kuye futhi wathi ngacabanga awu uma enza lokho ngijabule kakhulu ukuthi uyakwenza futhi wathi manje nalibhuku leshiyeke noma ngasiphi isikhathi ibandla lakho elincane lidinga noma yiphi imali igama lakho lihle nje eshikeni njengelami eqhubeka abhale futhi wathi kodwa ngami angisiye owenkolo wathi uma ufuna kuba ngowenkolo oqhubeka futhi washo ukuthi awu waye kulelo bandla lincane ecishe unyaka futhi wathi babe nengungutshela enhle eTennessee ngakho ngicabanga ukuthi kwakuyi Church of God of Prophecy yilapho abanezingungutshela zabo phezulu lapho futhi ngakho wathi wenyukela lapho wasethi ngangithengisa imoto phakathi phandle endaweni wasethi kwamanye amanenekazi futhi wathi ngagqoka ibhantshi lami ngesikhathi sasihlobo wathi ngiphume phambi kwabo ukuthengisa futhi wathi ngekathi ngibuya kwenzeka ngacabanga ngabe nginikile lowo wesifazane leyo sethi yesibili yokhiyena futhi ngafaka isandla sami ephaketheni lami futhi wathi nganginetag encane eyisikwele phakathi lapho yayinophawu lombuzo futhi ngemuva kwayo kwakuthi uyolichithelaphi phakade na wathi ngabheka ngase ngicabanga awu ngiyamangala ukuthi ubani ofakeleyo ephaketheni lami na futhi nje wayephosa ngale kubasketi kadoti futhi wathi into ethize yathi kimi kodwa lokho kuzofanele kuxazululwe wayesethi ngafinyelela phansi ngayicosha futhi wayesethi ngathithumela futhi ngacabanga kunjalo sengedlule emashumini amane eminyaka kudala ngakho bengifanele ngithole ukuthi ngizolichitha kuphi futhi wathi oh manje buka lapha utshela nje konke kuqhubekile ngakho waphinde wayiphosa phansi futhi wazama ukujika wavula isisha isamoya kanjalo njalo futhi wathi wabheka emuva kuleyo futhi kwakulokhu kunkeneneza nje enhlizweni yakhe uyolichithelaphi phakade na wayixosha kwesithathu futhi wathi wamenza wethuka kakhulu waze nje wangakwazi ngisho wayekhaya wathi wezwa ukuthi umbangeli odumile uBilly Graham wayeqale ngesifunde sesouth nje ukusuka kuye ebamba umhlangano wathi wayangale kulowo mhlangano wacabanga ukuthi uzoxoxa ngakho nomnumzane Graham futhi wathi umnumzane Graham wayenomlayezo odumile ngalobo busuku futhi wathi wonke lowo ofuna ukwemukela uJesu Kristu sukuma futhi uphakamise isandla sakho wathi ngasukubanga phakamise isandla sami wathi bangingenise kamelweni base bengitshela ngabe ngikholiwe ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu na futhi ngathi yebo ngiyakholwa futhi bangitshela phezulu kokukholwa kwami okwangenza umKristu futhi bathi sekuphelile konke manje wathi futhi Branham kodwa bekungaphelile konke futhi wathi ngaphuma ngaseke ngiya kwenye indawo nabantu wayebizwa ngama Free Methodist futhi wathi bangitshela ukuthi ngangifanele ngithole ukungcweliswa futhi ngijabule futhi ngimemeze khona ke kuyobe sekuphelile konke futhi wathi bahlala nami futhi wathi ngajabula ngangcweliswa futhi ngamemeza futhi kodwa wathi bangitshela ukuthi sekuphelile konke kodwa wathi kwakungenjalo futhi wathi ngaseke ngiya kumfowethu oyiPentecostal odumile onqamula isizwe emuva naphambili elinye leqembu lePentecostal elikhulu kuna wonke futhi lathi wathi sewake wakhuluma ngezilimi na qhabo lathi khona ke awukamemukeli umoya ongcwele lathi khona ke buyela kwelinye ithende futhi wemukela umoya ongcwele wathi babe nomoya omuhle kakhulu kimi basebenza nami nakho konke futhi wathi ngahlala phakathi lapho kwakukhona abanye babo abahlala nami ebusuku kakhulu wathi kugcineni amandla ehlela kimi futhi ngakhuluma ngezilimi futhi wathi ngiyaphuma wathi umvangeli ngahamba ngayombona ngosuku olulandelayo wathi sekuphelile konke futhi wathi futhi Branham kwakungakapheli konke futhi wathi ngaseke ngisuka lapho ngehlela ngisuka lapho wathi ngangaya kwi voice of healing futhi wathi ngenkathi ngifika kwi voice of healing wathi ngaba nabo bonke labo bazalwane lapho futhi wathi bangitshela ukuthi ngangiwele umugqo osukelisayo empilweni yami ukuthi yayingekho indawo yami bathi oyedwa kuphela okuqondisayo bathi hamba uyobona umfowethu Branham ungumprofeti manje lokho kuyiphutha kodwa bathi ungumprofeti uzokwazi ukubuka phansi futhi abone lapho weqe khona umugqo futhi mhlawumbe ubuyele emuva futhi wenze ukuthiza kukhona ongakwenzanga noma kungcono uhambe uyombona wathi futhi Branham ngilapha ngase ngithi awu mfowethu ngathi angisuye umprofeti ngathi kodwa inkosi ngivumela ngehlukanise izinto kuba ngisize yabantu esincane isipho esithobekile ngathi kodwa angizibizi ngomprofeti ngathi kodwa awumdingi umprofeti ngalokho udinga nje ukuqondiswa yilokho kuphela awu Ngathi manje kukhona engifuna ukukubuza khona ngathi lokho uBilly Graham akutshela khona kwakuyiqiniso futhi ngathi nalokho ama-Methodist akutshela khona kwakuyiqiniso nalokho ama-Pentecostal akutshela khona kwakuyiqiniso kodwa kwakungesile lonke iqiniso niyabo ngathi kwakuyiqiniso kodwa hayi lonke ngathi ngiyakholelwa ekwemukeleni uKristu njengomsindisi oqondene nawe ngiyakukholwa lokho ngiyakholelwa ekungcwelisweni nokuhlanza impilo nokuthola ukujabula nokumemeza ngiyakukholwa lokho ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi empaphathizweni kamoya futhi ngiyakholelwa kukho konke lokho kodwa ngathi lokho akusikho impela esikhuluma ngakho ngathi kukhona engifuna ukukubuza khona ngathi manje yakhumbula uthe iminyaka engamashumi amane empilo yakho awenzanga lutho wathi futhi uBranham ngithengise yonke imoto enginayo futhi ngiyinika abashumayeli nababangeli ngenze konke engikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ngenze ukubuyisana ngalokho engikwenzile empilweni yami ngathi lokho bekungadi ngekile ubungadingekile ukuba wenze lokho niyabonga ngathi uNkulunkulu akazange kudinge ukuba wenze lokho ngathi ungeke ukhokhe indlela yakho ungene akusiwe umqondo lowo kodwa ngathi umusa wakhe uyakungenisa wathi awu ngifanele ngenze njani na ngathi akukhonto akukho ongakwenza ngathi ungitshelile ngeminyaka yokuqala engamashumi amane empilo yakho ukuthi wawungena indaba noNkulunkulu kodwa wacosha isiqephu esincane sephepha sasithi uyichithelaphi phakade na lokuthi ize kwathi lokho kuzofanele kucazululwe ubungeke ule kukho manje ubuhamba wehla ngomgwaqo ngalendlela futhi khona manje waqala emuva ngalendlela awuzange umkhathalele uNkulunkulu uqale ukubuyela emuva umzingela ngathi khona lapho wenze khona ukujika kwakho ilokho impela okukushintshile khona lapho wathi kodwa ke benginakho ngase sonke isikhathi na ngathi impela wathi awu makabonge uNkulunkulu yabo hayi phezu komuzwa othize kodwa ukukholiwe yini yabo yilapho one yabo manje akunendaba ukuthi mingaki imizwa yokungcweliswa kungumuzwa ukungcweliswa kungumuzwa ukwemukela ubaphathizwe kamoya ongcwele kodwa lapho wemukela uKristu njengomsindisi wakho lokho kuyakujikisa akekho umuntu uJesu washo kuJohane ongcwele wesihlanu wamashumi amabili nane cabanga ngakho idlanzana namadazini amabili amaqanda yabo wesihlanu wamashumi amabili nane ozwa izwi lami akhole ngongithumileyo uno inkathi yamanje ukuphila kuphakade futhi akayi kuye kwaselelweni kodwa wedlulile kufeni wangena kuphileni nakho lapho khona nebo khona lapho uyajikiswa leyo ingxenye yodwa kamoya ongcwele ungceliswa kungenye ingxenye kamoya ongcwele khona ke lapho ugcwala kakhulu ngawo ngangokuthi akukho kunyonga kwenza njengoba umfowethu Rowe asho ukunika olunye ulwimi khona ke futhi uzama uya kugcwalisa nje kodwa akuthatha umoya ongcwele akekho ngeza kimi uma ubaba wami ngamdonsi kuqala konke ubaba ngiphe khona kuyabuza kimi nakho lapho khona ngakho lapho unokuncane okuncenceza okuncane enhlizweni yakho ukuba uze kuKristu kwenze masinyane ngoba leyo yinto enkulu kunazo zonke yake yenzeka kuwe ngokuba uNkulunkulu kubizele esidlweni sakusihla somshado wendodana yakhe ngazi lothe lukhulu ngokwedlulele manje ndabeni yethu uAbraham simshiye izolo ebusuku emva kokuba esedlule kuvivinyweni okukhulu futhi uSara wayenqume ukuthi wayezomnika uHagari abe ngumkakhe futhi wazala ingane futhi wayibiza ngoIshmayeli futhi uAbraham wayesalokhu azi ukuthi lokho kwakungalo ngile ngakho wahamba phambi kukaNkulunkulu ngokuyicobelika kaNkulunkulu lokukwenza kodwa uNkulunkulu wayemethembise ingane ngoSara futhi manje wayeseneminyaka eyikhulu kudala noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye futhi wahamba phambi kukaNkulunkulu noNkulunkulu wabonakala kuye futhi uza kuye ngegama likaNkulunkulu uSomandla okungukuthi igama lesiHebheru lapho lisho ukuthi El Shaddai uSomandla futhi sathola ukuhlakaza lelo gama Shaddai ngesiHebheru kusho ibele Shaddai kwakuchaza uNkulunkulu namabele uNkulunkulu namabele ukuthululela amandla ukuqina akhe uqobo kubantwana bakhe abakholwayo lapho bekula lapho bebuthakathaka lapho moya usesimweni sibi uthumilela amandla ukuqina akhe kubo lapho bebamba isithembiso sakhe esinamabele futhi baqala kudonsa kulezo zithembiso amandla okuqina oqinile namabele oh ngicabanga ukuthi leso yisithombe esihle kakhulu niyabo induduze nje point odene endala neminyaka eyikhulu kudala isamile isithembisweni sikaNkulunkulu Manje iBhayibheli lathi base begugile impela, sebekhulile impela, indoda endala iyayibambelele esithembisweni sikaNkulunkulu, futhi yathi nginguye onamabele, futhi awungaphezu komntwana omncane otitimayo. Isizalo sikaSara sasesomile iminyaka engamashumi amane, kwase kwedlule esikhathini sakhe sokuya esikhathini yamashumi amane, iminyaka engamashumi amahlanu ngaphambi kwalokho kwakungakaze kwenzeke esikhathini mhlawumbe. Wayelapho-ke yonke imithambo kuye yase yomile, futhi wayenyumba, futhi yena njengoba eyindoda wayesefana nofile, wayengaseyona indoda kuye ngaleyo ndlela. Futhi lapho wayeyindoda endala nomkakhe esemdala ngempela, noNkulunkulu wathi, kodwa ngingumama, amen, ngingumama, thatha nje kubeka ubambelele esithembisweni sami, futhi lokhu donsa ngiyakwazi ukukwenzela okuthile. Wo, ngiyakuthanda lokho. Futhi kumkhombisa ukuthi wayezokwenzani, waguqula igama lakhe esahlukweni seshumi lesikhombisa, futhi waguqula igama likaSara. Kunjalo bhekisisani lawo magama kusho okuthile. Kungani aguqula igama likaJakobe laba ngu-Ishmayeli na? Kungani aguqula igama likaSawulu laba nguPawulu na? Kungani enze zonke lezo zinto na emva kokuba esenqobile futhi wangena enkazimulweni wathi igama lakhe laguqulwa? Esambulweni kunikezwa isithembiso kulabo abanqobayo uyokwenza laziwe igama lakhe elisha. Kunjalo njalo lapho benqoba babenikwa igama elisha. U-Abrahama ngenkathi ekugcineni enqoba wathathwa egameni lika-Abrahama, wathi awusayikubizwa ngokuthi u-Abrahama kepha uyakubizwa ngu-Abrahama. Umnika ingxenye yegama lakhe, wabethela igama lakhe kulo, u-Elohim, Y-E-N-A, no-H-A-M, u-Elohim. Ngamanye amazwi, ngingubaba wezinto zonke, niyabo? Futhi ngikwenza ubaba wezizwe, ngakho ngiguqukile futhi ngikunika ingxenye yegama lami, uyise wezizwe, H-A-M, niyabo? Elohim, Abrahama, lowo umusho omuhle. Seneke nacabanga ngalokho na umvangeli omkhulu namhlanje, ogama lingu-Graham, G-R-A-H-A-M, uBilly Graham. Cabanga ngakho ukuthi kanjani uNkulunkulu emseni wakhe, ukuthi wazi kanjani ngaphambili nezinto azenzayo. Manje qaphelani ukuthi wenzani lapho waguqula uSarayi waba nguSara. Igama likaSarayi, uSarayi kuya kuSara. Qaphelani lapho uSara kuchaza ukuthi inkosazana, futhi wayenguyise wezizwe. Wo, akukuhle lokho na? Kulelo khehla nesalukazi iminyaka eyikhulu kudala, manje isithembiso silungiselela ukugcwaliseka. Manje sitshele ukuthi emva kwalokhu u-Abrahama wayene wahlukaniswa, waphuma futhi wathela umfowabo uLoti wambuyisela phakathi, futhi ngenkathi enza wamletha esitheni esasizombulala wambuyisa, ecabanga mhlampe mhlawumbe uzophuma manje futhi azehlukanise nazo zonke izinto zezwe. Esikhundleni salokho wabuyela ngo wehlela eSodoma njengengulube ekuzibhixeni kwayo nenje ebuhlanzweni bayo, kubuyela emuva ngo futhi. Yilapho benginameka khona kakhulu lokho thola nge akunendaba ukuthi nginameka kangakanani kukho kuzokwenza noma kanjani, kodwa ngosuku lokwahlulelwa ngenkathi lokhu kuqoshwa okuthathwe ezulwini, khumbula kuzophendula kuphikisane nawe. Kunjalo ibandlela ePentecostali libande futhi ligcina umthetho ngegama, libuyela ngo ezinjulweni zalo okukhulu kwenhlangano, futhi inqobo nje uma singabe bandla yilokho kuphela dingekayo. Ufanele uzale ngokusha, ufanele ube nomoya, ufanele ube nemisebenzi, izibonakaliso nezimanga, kanjalo njalo njengoba uNkulunkulu ethembisile. Futhi yilapho ngibona khona ibandla liphola. Akunendaba ukuthi ngishumayela kangakanani ngokumelana nakho. Bengingama futhi ngithi abesifazane bangagqoki izikhindi, abesifazane bangaphunguli izinwele zabo, bazokwenza noma kanjani. Ngingathi amabandla amaPentecostali lifaka imali ezintweni ezinkulukazi, futhi lithola imfashini. futhi lihlela futhi linqumela ngaphandle bonke abanye njengoba kwenza amanye amabandla nje awa ngaphambi kwabo kuzokwenza noma kanjani uNkulunkulu wathi bayokwenza kodwa hayi ngizama ukukwenza ngidluthule futhi ngehlwithe futhi ngidansa ngisuke lapho namhlanje emhlanganweni ngekathi ngishumayela umoya ongcwele wehlela phezu komfana omncane futhi uza lapho futhi wakhuluma ngolwimi lwesifrentshi engazi nelilodwa igama lesifulentshi le ndoda emi lapho yayingayazi incazo ababili babo yedwa ubengumhumushi we-UN wakhuluma nomoya ongcwele wakhuluma futhi waqinisekisa ukuthi umoya ongcwele ubungithumile ukuba ngihambe ngenze lo msebenzi futhi ngihlale ngithembekile kuwo futhi ahlale nawo kungakhathaleki ukuthi into iyini bayobe bekufunda eyodwa niyabo kukhombisa ngo phakathi kwabantu bePentecostal yabo mnumzane futhi qaphela balekela edweleni ungena endlini yokuphepha igama lenkosi lingumbosho onamandla olungileyo ugijimela kuwo futhi baphephile izindonga ezinkulu zisebabiloni ziyabhidlika njengaphesheya endiya ngenkathi ninokuzamazama kumhlaba lapho ngiqagele unyaka nje engingena ngawo kube cishe eminyakeni eyisithupha edlule ngacosha iphepha iphepha lesingisi lathi ngiqagele ukuzamazama kumhlaba sekuphelile endiya banazo izintango ezinhle nezinto njengoba nonke ninazo lapha bacosha amadwala futhi benze izintango izilwane zimazi zungeze lapho ethunzini lokuhlwa izinyoni ezincane zingena lapho futhi zakhe izidleke azo ngolikiso kobabone zonke izinyoni ezincane izindiza zisuka zibaleka nazo zonke izinkomo zangangena zime ngasezindongeni kanjalo njalo zaphumela phakathi nensimu futhi zamazi ncikene langeni bamangala ukuthi kwakuyini indaba kwase ukuthi ke ukuzamazama komhlaba okukhulu kwazamazamisa indawo kwazamazamisa izindonga zawa phansi kwenzekani na zonke izinyoni ezincane uma zazikade zikulezo zingoxe ezincane lapho zazibulewe izilwane zazikade zeminga phansi kwalezo zintango ezinkulu amadwala nezindonga zaziyowele kuzo futhi zizibulale ngokuyini na uNkulunkulu ngokuzibonela ngokwemvelo ezazisa ukuthi kuzamazama komhlaba kwakuza zabalekela ekuphepheni uma uNkulunkulu uNkulunkulu ofanayo wababizela emkhunjini waye babizile basuka odongeni uNkulunkulu ofanayo awuke uma uNkulunkulu engasebenzisa inkomanzi nehashi nengu nenyoni ngokuzibonela ngokwemvelo ukubalekela ulaka luzayo kungcono usuku kulezi zindonga ezinkulu ezindala zaseBabiloni futhi ubalekele kuJesu Kristu ngoba nizobhidlika futhi niwe ngolunyelo lezi zinsuku niyakhumbula kwakukhona itshe elakheshulwe entabeni kungengazandla lifika ligingika liyongena eBabiloni futhi lidiliza nomaphi lapho elaya khona nemibuso yalelizwe yowa ngokuqinisekile nje wonke umbuso owenziwe ngumuntu uzofanele ucwile ukuze umbuso kaNkulunkulu uthathe ilungelo lendlela yonke inhlangano yenziwe ngumuntu izowa futhi idilikele uthulile ukuze amandla kamoya ongcwele athethe ibandla futhi alifithele kuleyo ndawo phezulu ngaphezulu kunjalo yebo mnumzane yonke into iyifezile inhloso yayo kodwa sisesikhathini mfowethu lapho uNkulunkulu ebiza abantu bakhe baphume itshe elaqheshulwe entabeni kungengazandla liyaphinqika lingena liphahlazela phansi iBabiloni liqhubekela ngale ngqo suka ezindongeni ezinkulu ngane woza ungene kuJesu Kristu yileyo ndawo kuphela yokuphepha noma isiphephelo engiyisaziyo siyabona lapho ukuthi uAbraham ngenkathi ethola lokho uNkulunkulu efuna kwenze wambusisa futhi waguqula igama lakhe futhi waguqula igama likaSara ubanika isithembiso esiqinisekile ukuthi lokhu ngokuzokwenzeka I believe it's in Kona ke siyamthola ngikholwa ukuthi usesahlukanise shimi nesishiya kalombili simthola hlezi phandle insimini ndawo kwatule indlela enzima hey ho angazi ukuthi kungani lokho kuqhubeka kuphuphuma kimi ngithethelelani qhabo ningangithetheleli manje lokho bekungaba yiphutha kungani kunjalo bazalwane na ngimile lapha esikhathini esingeside sedlule phakathi kwesigejane esikhulu samadoda amahle amaPentecostal ngase ngithi ninikeza izimfakazo ezingalungile nihlala nikhuluma ngokuthi uNkulunkulu nibusisa kanjani zingaki izinto ezinkulu eninazo nako khadileke eningaba nabo nako konke kanjalo lokho kwehluke kakhulu impela lokho iPentecost lokuqala elaliyikho bathengisa ngakho konke ababenakho futhi bakunika abampofu futhi baphuma beshumayela evangeli kukhole kungalungile ndawo ndawo kunjalo impela ngokukhona umfo wavukayo wathi 40 Branham lelo kokuyiphuthela ikhulu kunawo wonke abantu abake balenza sasisejamaica uma noma ubani lapha 40 ubona mo ngiqakele khumbula angazi noma umfowethu ya wayenami hlezi lapha yanga lobo busuku ngathi qonde ukungitshela ukuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu wenza iphutha na uNkulunkulu akalenzi iphutha umuntu oholwanga uNkulunkulu baholwanga uNkulunkulu kwenza lokho wathi kwase kuthi ke ngekathi kufika kuhlushwa babengenalo ekhaya abangaya kulo ngiqakele ucabanga ukuthi kwakuyiphutha lelo ngathi ngiyakudabukela ungazi lutho kunye kade usePentecost kade njengoba ubunjalo ungazi lutho ngokuNkulunkulu kunalokho yilokho impela uNkulunkulu ayefanele kwenze babengenalutho bangabuyela kulo bahamba yonke indawo besakaza umlayezo ezweni lonke uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani mabaholwe impela uNkulunkulu akalenzi iphutha nguwe nami esenza amaphutha uNkulunkulu akalenzi lapho uzwa uholwa ngumoya qhubekela phambili qhubekela phambili yiba ulokhu uqhubeka nje lapha uAbrahama wayengekho ezansi esedoma ebona ukuthi kungakanani ayengakuthola wayephezulu lapho emasimini ekulaleleni uNkulunkulu mhlawumbe uSara wayengenazo ezingubo ezintsha unkosikazi lothi ayenazo wayengahambisananga nazo zonke izifashini nokho bathi kwakungekho wesifazane ezweni owayemuhle njengaye wayengumama futhi naye wayemthanda umyeni wakhe kahle kakhulu ngakokuthi akazange ampintshe izingubo zakhe futhi aphumele esteladini futhi aqhubeke ngendlela unkosikazi lothi wesimoteni enze ngayo nezinto ezinjalo wabiza umyeni wakhe uQobo ngenkosi nebhayibheli lathi elingamadodakazi akhe uQobo nje ubani lalela izwi kunjalo wayelapho ke futhi siyababona phandle lapho izikhathi bempofu imihlambi yedla yonke into yayibonakala injalo kodwa uAbrahama wayehlezi esithembisweni amen yilapho esenza khona amaphutha ethu mfowethu akusizo izinhlangano zethu ezenza iphutha yithini inhlanganweni esenza iphutha niyabo kulungile inqobo nje uma wena uma uzohlala esithembisweni kodwa lapho ungena kulezi izinto uqala ukuba yisitashe ufuna ukuziphathisa okwezwe lonke ingaleso sizathi uNkulunkulu ehamba asuke kuyo ngibuka ebusweni bomunye wosomlandu abakhulu kunabo bonke okhona eUnited States futhi ngizokutshela umfowethu Paul Boyd ohlezi khona lapho futhi ngizokutshela into eyodwa ngikhombisa ichashaza lilonto lomlando lapho ibandla lake langena enhlanganweni uma lingawanga futhi alangaphinda lavuka futhi kuthole akukazi akusoze akusiyo intando kaNkulunkulu sizongena kulokho ngevikelizayo qaphelani kodwa manje njengoba siqhubeka singena noAbrahama uAbrahama uhlala ezweni wahlala khona lapho lapho uNkulunkulu amtshela khona futhi inqobo nje uma wayesahlezi lapho uNkulunkulu wayenaye ngenkathi ephuma ezweni isiqalekiso sehlela kuye ngokushesha nje lapho usuke sithembisweni sikaNkulunkulu khona ke lungela inkathazo nje kunjalo impela manje sithele ukuthi ngolunye usuku wayehlezi phandle lapho ake sibonike umdlalo wasesiteji omncane kuze laba bafo abancane lapha bengakwazi ukubamba manje ngibona uAbrahama ehlezi eminyango ethende ngokunyukusa ngokukhona isihlahla esikhulu somoke phambi kwendawo yakhe lapho bathi moke usamile banawo ugcinekile bayasho awu lapho lapho aye gcumeke khona ethende lakhe phandle lapho kwatule lothe wayesezansi lapho he futhi ngiqakele ukuba babekade benento enjalo waye yobane sitazo esikolu nemeya yedlopa niyazi futhi kusikazi lothe namadodakazi akhe nabo bonke bezungeza kuyo yonke imibukiso yefashini bebuka iTV futhi futhi benze iphethini emva kwe izitayela za lezo zinsuku kodwa uSara wamango kweqiniso uAbrahama wamango kweqiniso bahlala noNkulunkulu bahlala phandle lapho manje kwenzekani la ngolunye soku uAbrahama esahlezi lapho cishe ngelishumi nanyenqo emini sengiyabona wabuka uga etabula lapho futhi nako kufika amadoda amathathu enothule izimpahleni zonke zawo ehamba uyazi ukukhona ukuthi ize ngakho ungadlula ngonga sesibusisweni sikaNkulunkulu futhi ungakwazi uma ungakhulekisisanga ngicabanga ngalokho wakhulekisisa. Kwakukhona umncane wesifazane ongumarishi ofika evele e-Ireland esikhathini esingeside sedlule, futhi bathi wayesemkhunjini futhi waye ngakho cishe cishe ngesikhathi babefika e-New York. Isishingishane esikhulu sakhukhula sawela ulondlekazi, nomkhumbi wawuthumela nje ama-SOS futhi wawutshuza nje usuka endaweni uya endaweni. Amabhandi ayekade edlala, ayekade enza wonke umculo wokuzibinya ayengawenza nakho konke kanjalo, futhi baqala ibhendi yaqala ukukhuleka. Ukapteni wathi wonke umuntu akakhuleke, wonke umuntu akakhuleke indlela wenza ngayo ebandleni lakho. Futhi bona amabhandi aqala ukudlala elithi mangisondezwe uNkulunkulu wami kuwe, futhi bonke baqala ukuqhubeka. Omncane wesifazane ongum-Irish uqala kuhamba ehle enyuka kwiphansi lendlu, futhi ukapteni wathi uma kuphela singabamba lesi siphepho imizuzu engamashumi amathathu sizongena esikhumulweni semikhumbi siqathaze ihange. Wathi kodwa uma singena kubamba imizuzu engamashumi amathathu wathi sizoba phansi kugcineni kolwandle. Lowo mncane wesifazane ongum-Irish wathi uduma kuNkulunkulu, haleluya. Ngakho ukapteni wenyuka wathi nenekazi ngokondile ngikushilo na, wathi ngikukondile ngokusobala mnumzane, wathi ngithe emizuzwini engamashumi amathathu kusukela manje singahle sibe sekujuleni kolwandle uma singakwazi ukubamba imizuzu engamashumi amathathu kulesi siphepho. Wathi ngikukondile ukuthi bokonde kuthini, wathi haleluya, akabongwe uNkulunkulu. Wathi awukhuleki ngani na, wathi ngikhuleki sisile, angisadingi ukwenza okunye ukukhuleka. Wathi ngikhuleki sisile kwasekuqaleni nje. Awu wathi kungani ukungathi haleluya kanjalo futhi wazi ukuthi ungahle ube phansi kugcineni kolwandle na? Wathi mnumzane, ngisendleleni yami ngisuka e-Ireland ukuyobona indodakazi yami ehlala e-New York. Wathi nginendodakazi enkazimulweni nenye e-New York, uma sehlela phansi ngizoyibona leyo phezulu lapho, uma sehla ngizoyibona leyo lapho, ngizobona enye yawo emizuzwini engamashumi amathathu. Kunjalo wakhulekisisa. Amen. Ileyo ndlela yokuhlala khulekisisa kulungele. Wayezohlangana nenye yawo emizuzwini engamashumi amathathu, wayekwazi noma ngabe ikuphi, akwenzanga mehluko kuye, phezulu lapho noma ezansi lapha, akuzange uzobone enye yawo emizuzwini engamashumi amathathu. Manje lokho kuhle, lokho kukahle. Ileyo ndlela ibandla elifanele libe yiyo ngaso sonke isikhathi, likhulekisisile. U-Abrahama wakhulekisisa ehlezi phandle lapho uloti wayekazi mhlawumbe ezansi phakathi lapho ukuthi kwakwenzekani phandle lapho okwatule. Kodwa ngenkathi u-Abrahama ebuka kwakukhona ukuthi ize ngalo ndoda ihamba iphumela lapho ngaphambili, ukuthi yabona lokho kwakubukeka kuxakile kancane. Ohe, indoda ibukeka ixakile, yagijima yaphuma. Futhi uma niqaphela, yona impela into yokuqala yathi ami, hayi makhosi ami, impela ngiyehluka kulowo mfowethu ongumJuda owenza lokho kuphawula ngobunye bosuku eShreveport. Hayi makhosi ami, kodwa nkosi yami, NKOSI yinye yami, usenhlamvukazi NKOSI ungengene yini manje noma yimuphi kini uyamqaphela umhumushi lapho na? Lowo kwakungu-Elohim u-Abrahama wambiza wamngenisa, wathi ungengene uhlale phansi na, ngizokukhela amanzi amancane, ngizogeza izinyawo zakho, thatha cezulu lwesinkwa. Futhi wathi khona-ke wena yenelisa isifiso sakho sakho, khona-ke ungaqhubeka nomaphi lapho uya khona. Sengathi ngiyabona nje engena ngesinyelela, futhi uthi Sara Sara othile uphandle lapho, lungisa uflawa ngokukhulu kushesha noma impuphu yombila. Futhi bangaki abake babona isisefo na, ngabe ukhona abesifazane lapha? Awu, nivele kuyiphi ingxenye ye-Kentucky na? Ngangivame ukubona umama naleso sisefo esidala aye emphongolweni wempuphu, futhi sasinento encane eyindilinga njengekesi likashizi nofefe lwasewindini ngaphezu kwephansi laso, bese esicwilisa kanje. Futhi wayenecwezu olusasikhonkwana oludala phakathi lapho, wayehlikihla izigaxa lapho impuphu endala iba manzi. Senake nakubona lokho kwenziwa na? Niyazi ngolunye usuku ngathengela umkami umshini wokugaya ikofi ezansi lapha, omunye wayo ungacishe uzigaye wena uqobo. Ngani? Angikaze ngigaye nakanye kusukela ngisengumfanyana. Ngokuvame ukuba ngokwami, futhi ngehlanze ushimula wesibani. Niyazi ngingene lapho nenkulu inyanga endala nesikhova kushimula wesibani. Niyakuba ba kumbula na ngangi fanele ngihambi se izandla zami ezansi lapho futhi ngibahlanze futhi ngibone uAbraham ekijima edlula futhi uthi thola ucove okunye kwekwe kwempuphu khona manje futhi kulungiselele wenze amaqebelengwana eziko waphuma futhi waba nenceku ukuba ithathe ithole futhi ilihlinze futhi iphume futhi iphakele lamadoda manje enza sengathi ayeyizihambi ayevela kwelinye izwe futhi ayedlula nje futhi ngakho ngiyabona nje mhlawumbe ukuthi uAbraham wathola isihlahla sokuphunga izimpukane esidala futhi waphuma lapho niyazi ufanele aphume futhi aphunge mangake wazi ukuthi yini isihlahla sokuphunga izimpukane na manje ngiyazi kunabaseKentucky lapha manje yabo mnumzane ngiyakhumbula lapho abahambisanayo befika sasibabeka phandle lapho futhi sithathe leso sihlahla sokuphunga izimpukane esidala futhi ngathi ngeke ngime ingalo yami endala bandla yayicishe nje yephuke kanjalo nje ngiphunga izimpukane ngenkathi umama isapheka bese ke kamuva uma eduze kwaleso sitofu bese usilo mjuluko futhi nalelo brush lempukane niyazi kwenza kanje ukuze izimpukane zingafinyeleli ngalapho sithi sakhuliswa sihlupheka futhi ngakho uthathe ibhotela nokhilimbo bese ukubeka phansi endlini yobisi noma hayi indlobisi kodwa indawo endadlana ugxumele zansi lapho bese ukumboza ngaphezulu imbiza niyazi nobisi luba ukhilimo uthi ukujula kangako ngangena ngesinyelela lapho izikhathi eziningi ngathola inkomishi yakho ngikathi ezama ukukonga wo ini kwakumnandi manje sithela ukuthi uAbraham wathatha lokhu kudla phandle lapho wayese kubeka phansi phambi kwalamadoda futhi ayadla manje uAbraham wayelangazelele kwazi ukuthela ukuthi uhambo lwawo lwaluyini ngoba wayazi ukuthi eyodwa yawo lapho leyo enkulu kwakunguNkulunkulu wayazi ukuthi leyo kwakunguNkulunkulu wayibiza ngo Elohim ngakho manje kwakumeleni na Sicela ukuthi amabili awo aphakama abe eseqhubeka ehlele sedoma ayehlela lapho ukuyoshimayela nokubizela ngaphandle labo ababeyobizelwa ngaphandle uthi siyabona ukuthi ngekathi yehlela lapho futhi eqala ukushumayela ukuthi awazenzanga izimangaliso eziningi avele abashaya ngobumpumputhe lokho kokushumayela evangeli kushaya ngobumpumputhe kodwa kwakukhona manje kubulane kunezigaba ezintathu njalo ekwahlulelweni sitshela ukuthi umlobokazi ubuye noKristu uDaniel ezinkulungwane eziyishumi eziphindwe ngezinkulungwane eziyishumi zafika nomdala wezinsuku ukwahlulela kwabekwa lezincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa eyeyincwadi yokuphila niyabo intombelele yenyukela ukwahlulelwa lencwadi yabangamesaba uNkulunkulu yavulwa futhi wehlukanise izimvu ezimbuzini kodwa ibandla elihlithiwe libuya naye uJesu ufika kathathu wafika kuqala ukuze ehle ngomlobokazi wakhe ufika kwesibili ukumshwija ufika kwesithathu kanginayo ukuhlenga umlobokazi wakhe ukwemukela umlobokazi wakhe nokubuyisa yena kanye nomlobokazi wakhe njengenkosi nendlovukazi phezu komhlaba ahlale phezu kwesikababa wakhe esika David esihlalo sobukhosi futhi manje siyazi kunezigaba izintathu zabantu ngaso sonke isikhathi siyakuqaphela namhlanje bekukhona iluthele Methodist namaPentecostal kukhona isoni engwami sabuNkulunkulu intombi yelele nentombi yeqiniso njalo Manje sithele ukuthi kwakukhona abase Sodoma kwakukhona uLodi ibandla lesivivi futhi lapha kwakukhona uAbraham wayeza hlukanisile nabo futhi wayehlala ngokuhlukana Manje lona impela igama elithi ibandla lisho ukwehlukana uIsrayeli wayengabantu bakaNkulunkulu baze bangena ehlane futhi ngokubizelwa ngaphandle khona ke kwase kuyibandla likaNkulunkulu ibandla kusho ababizelwe ngaphandle babekwa ekeleni futhi uAbraham wayeyibandla likhethiwe Lodi wayeyintombelele noma ibandla ngegama nje bese kuthi ke kwakukhona isoni abasesedoma manje bekusisani abasesedoma nabagcina umthetho ngamehlo ezansi lapho Lodi esibonisa ke ngegama nje manje waye indoda elungileyo akungabazeki kwathi izonozo muzi zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo kodwa kwakukhona ibandla elikhethiwe elibiziwe elabiselwa ngaphambili ngunkulunkulu u-Abrahama wabizwa eseneminyaka engama-75 ubudala enikezwe isithembiso ukuvumela ukuthethwa kwecala ukuthi kuyoba yikho impela lindani size zifike ngale phambidlana lapha lapho akwenza khona kwaqiniseka ngempela kulungile wamtshela ngomntwana ayezoba naye no-Abrahama kazange angabaze ngezithembiso sikankulunkulu kulendaba ukuthi mangaki amadola engeziwe abekwe phansi lapha nokuthi wayengaceba kanjani esedoma nalokho ayengakwenza wahlala nonkulunkulu wagcina isithembiso lelo ibandla elikhethiwe kukhona abanye babo kuma-Methodist abanye kuma-Baptist abanye kuma-Pentecostal ibandla elikhethiwe liyobizwa liphume kuwo wonke amaqembu kunjalo yilowo ozwa iphimbo ngenkathi ujesu efika inkosi ujesu kristu kungani bengamqondanga na abakuqondi neze kuze kuba isikhathi sesihambile abazange baze ukuthi u-Elisha wayengumprofethi kankulunkulu ngani bathumela abantwana babo ukuba bamconde bambiza ngombandlana ngoba waba nempandla ngenkathi esengumfanyana babengazi lutho babengakholwa ukuthi wayeyinoma yimuphi umprofethi impela babengazi abakukholwa neze akashonga yini ujesu ukuthi niyizindonga ezicakiweyo ninipholisha izindonga zabaprofethi futhi yinini nibafake lapho bukani ujeremiya u-Isaya noma yimuphi wabaprofethi abakuqondanga kwaze kwaphela konke futhi ngenkathi ujohane efika babengazi ukuthini ujesu washo qobo lwakhe lowo kwakungu-Eliya okwakukhulunywa ngaye futhi babekwenzile benza kuye ababekubalile futhi ngishona abafundi babengazi ukuthi kwakunguye ujohane wayeyilowo Eliya futhi ngenkathi ujesu efika babengazi ukuthi wayengujesu abamqondanga ukuthi ungukristu kodwa labo ababemiselwe ukuphile kuphakade izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami bayaliqonda ake sehle upetri kokugcwele nina bantu abangamakatolika enimbiza ngekatolika ngifise sengathi beningaveza umlando wakho wayengezile ikatolika wabhikishela umbhishobhi eroma kunjalo impela isikole sakhe sasisenhla e-Northern Ireland wayengakholelwa kulokho kulawula komuntu oyedwa wayekholelwa ekulawuleni kukamoya ongcwele yebo mnumzane wayekholelwa futhi embaphathizweni kamoya ongcwele nokukhuluma ngezilimi nanamandla kamoya ongcwele ongcwele bengizama ukuthini na ukholumba wenza into efanayo umathila ongcwele wenza into efanayo uranias into efanayo bonke babekholelwa emandleni kankulunkulu ekuphulukiseni kukankulunkulu emandleni kamoya ongcwele bonke labo abangcwele basekuqaleni khona-ke babenesikhejane sababhishobhi esasiyisitashi futhi babefuna ukwenza inhlangano futhi bahlela ibandla futhi bahlanganise sono nezinye izinkolelozo zebandla ndonye futhi benze inhlangano yabo kulokho kuze inhlangano engumama kuleyo kuza zonke ezinye eziphuma kuyo ngqo funde isambulo se-17 futhi ubone ukuthi akusiso yini isifebekazi singumama namadodakazi akhe ayeyizifebe yini isifebe ngaphandle kwesifebekazi na into efana ayo yini eyenza lokho na ephinga ngokomoya emelele nobaba weqiniso umnyeni weqiniso ethatha izifundiso nezivumo khole ezenziwe ngumuntu ethatha abantu egcina umthetho ngamehlo nje bangenisa kokudala ukukhonza ngegama nje sikhonza unkulunkulu ngomoya nangeqiniso unkulunkulu ofuna banjalo ukuba benze kanjalo yebo impela kunjalo manje sitshela ukuthi u-Abrahama wahlala phandle lapho wayengokhethiwe ibandla libizelwe ngaphandle futhi lana umuntu owayesenyameni yomuntu umuntu odla inyama yethole waphuza ubisi oluvela enkomazini waphuza isinkwa futhi wayenebhote udla isinkwa futhi sasinebhotela kuso ephuza ubisi oluvela enkomazini no-Abrahama wambiza ngonkulunkulu bukani thatha bukani abahumushi nikwehlise nithole ukuthi ngabe kunjalo yini u-Elohim unkulunkulu manje ngifuna niqaphele ngokumelele into ethize into ethize sifuna ukunivumela ngokuyikho niyibone manje qaphelane khona-ke sithole ukuthi ngenkathi amadoda amabili edla abashumayeli behla ukuyoshumayela izingelosi ezimbili zehla ukuyoshumayela sedoma Abazange bakwenze lokhu lento isibonakaliso ukuthi behlela lapho futhi bakhombisa isibonakaliso sabo ukuthi beza ukubakhipha kodwa kwakungesizwe isibonakaliso sifanayo ibandla elikhethiwe lasithola ibandla elikhethiwe lathola esinye isibonakaliso futhi manje qaphelani lokho ibandla phandle lapho elakuthola lowo wasala nebandla elikhethiwe niyakhumbula ngenkathi ekhuluma na
Abraham
Wathi Abraham wambiza ngegama lakhe elisha uNkulunkulu esanda kumnika lona.
Abraham, where is Sarah?
Abraham ubusara na S-A-R-R-A, igama lakhe elisha. Ngani wayenguye wabanika lona. Ya. Omunye wathi ngenze isitatimende esikhathi esiningi wathi futhi Branham ukholo ukuthi lowo muntu wayengukunkulunkulu na ngathi iBhayibheli lathi wayengukunkulunkulu niyabo wakwenza ungumtyali angenza noma yini afuna kuyenza wavele nje wacosha petroleum nokukhanya komhlaba lezulu necalcium nepotash futhi wakuphephethela kuwo wase engena emzimbeni wehla ileyo ndlela impela kwenza ngayo wayenezingelosi lapho ngendlela efanayo angenza into efanayo Savelaphi na ubani owenza umhlaba na wayithathaphi into yokwenza umhlaba ngayo na ngitshela ukuthi waphuma futhi wakuthola kuphi wona impela umhlaba esihlezi kuwo uyizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe leli pulpiti liyizwi likaNkulunkulu leli yizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe uNkulunkulu wakukhuluma futhi ngumtyali futhi wakwenza ngezinto ukuthi hayi kwakungekho lapha ukukwenza ngakho wakudala unenhloso angadala angenza noma yini efuna kuyenza uNkulunkulu uAbraham wambiza uNkulunkulu wayeyilowo ke uAbraham ubefanele azi wakhuluma naye kade ekhuluma naye yonke impilo yakhe ngiqakele ubefanele azi ukuthi wayengubani ya impela wamtshela ngizocwalisa lesi sithembiso engakwenzela sona wayengubani lowo owakhuluma naye emuva lapho na nginguye washo futhi qaphelani manje ke ngekathi wathi Abraham uphumkakho uSara na Abraham ayi Abraham futhi uNkulunkulu esahlukweni esedlule wayesanda kumnika lelo gama lika-Abraham babengenawo amaphephandaba namathelevishini nezinto ngalolo suku u-Abraham waye phandle lapho yedwa phandle lapho yena nomkakhe nabantu bakhe bakhe izinceku zakhe futhi ngakho uNkulunkulu wayebonakale kuye futhi wakuqula igama lakhe nengelosi yambiza ngo-Abraham wakuqula igama likasarayi laba ngusara futhi yabiza igama lakhe ngosara uphi umkakho usara na yayazi kanjani ukuthi wayeshadile ngisho na yayazi kanjani isihambi ukuthi igama lakhe kwakungu-Abraham na yayazi kanjani ukuthi wakuqule igama lakhe lisuka ku-Abraham liye ku-Abraham na yazi kanjani ukuthi wayekuqule usara waba ngusara na futhi kanjani noma usarayi kusara yazazi kanjani lezi zinto na futhi u-Abraham wathi usethendeni emva kwakho emuva lapho yathi ngizokuvakatshela Abraham ngamanye amazwi ngakwethembisa ukuthi bengizokunika lo mntwana futhi ulikholiwe izwi lami manje ngizokuvakatshela ngokwesikhathi sokuphila futhi uzoba nalengane futhi usara elalele izindaba zabantu ngemuva washo phakathi kwakhe manje washo ngaphakathi kwakhe manje khumbulani phansi enhlizweni yakhe ngingake ngibe nokujabula mina eselikazi esineminyaka engamashumi esishiyagalolunye ubudala ugogo ukhokho koko 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 nomyeni wami omdala inkosi yami iphandle lapho isindala esineminyaka ekhulu budala futhi lapha sengine iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye budala futhi ngiyonke ngibe njengoyisifazane semutsha futhi na wacabanga ha kuyahlekisa lokho futhi wahleka Nengelosi yathi uhlekeleni uSara na futhi akusikho lokho kuphela kodwa yathi yaphinda amazwi kuAbraham lokho uSara kucabanga enhlizweni yakhe wathi kungenzeka kanjani na amen na khona kukhona ihlezi ifulathele ithende khona ke uSara wayesaba ngempela wayekubonile ayekwenzile Uhlekeleni uSara ethi phakathi kwenhliziyo yakhe ngingabuye ngibe nokujabula kanjani nomnyeni wami na kodwa amazwi ayo aqiniswa yayinguNkulunkulu Manje kwakuyini na manje uJesu wabhekisela kuleyo nto efanayo futhi wathi njengoba kwenzeke emihleni kaLodi kuyakuba njalo kufekeni kwendodana yomuntu Manje qaphelani aniphumi ngani futhi nishayele lezo zikhungo zenzwa enkulu na angithukelwanga kulezo zikhungo zezinzwa ebandleni likhethiwe ilapho ke abasoze bakukholwa ngiyazi ngimi lapha ngesikhathi sesibusuku ngikathi ngine lokho kubona kufihlakele ngobunye obusuku futhi ngikuzwe khona manje Baningi phakathi lapha bangakukholwa lokho ungangitsheli ngingabiza igama lakho kunjalo ungangitsheli kunjalo kunjalo ngiyakwazi ukugula kwakho uNkulunkulu angangitshela khona lapha ukugula kwakho impela ngiyakuzwa kungani uzama ukwenza umzenzisi ngakho na kungani ungabiyi lokho yikho ngempela na into eyodwa uyesaba angikusoli izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kodwa ngifuna wazi ukuthi imibhalo awusiyo imfihlakalo njengoba abanye benu bashimayeleni cabanga ukuthi kunjalo akusikho kufunda ingqondo uNkulunkulu abe nomusa emphefumulweni wakho onesono awulidingi ipulpiti udinga ialtare kunjalo lungisana noNkulunkulu khumbulani izwi elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe noma izweni elizayo manje wena uthi akusimina ungangitsheli ukuthi ungubani ngiyazi niyabo yebo mnumzane
I'm just warning you.
Ngakho manje lalelani ngiyani xwayisa nje. Kumbulani uNkulunkulu wethembisa ukuthi lokho kuyokwenzeka. Amen.
Notice he said, watch what was it? God in
Qaphelani wathi bekusisani kwakuyini na uNkulunkulu enyameni yomuntu futhi uNkulunkulu wayezo zimela futhi enyameni yomuntu ngaphambi nje kokufika kwendodana yomuntu.
What flesh? Your flesh.
Yiphi inyama na inyama yakho inyama yami uNkulunkulu ehle vele ezulwini uNkulunkulu langazelela inhlanganyelo kanjani abantu kubonakala sengathi kuningi kakhulu isayense yezenkolo yengqondo ngakho uyehluleka ukuthola ukwehlukanisa kukamoya njengomfo wayezama ukungitshela ngolunye usuku ngokuba ngonkulunkulu abathathu uyise indodana umoya ongcwele uyise uyise imiselo sesikhathi sikayise ngokungesibo onkulunkulu abathathu izikhundla ezintathu zikankulunkulu ofanayo ubaba ubudodana umoya ongcwele unkulunkulu ofanayo kulawona lowo kwakungadingeki ukungabi namkhandlu wasenesiya walokho ngunkulunkulu unkulunkulu ofanayo njalo unkulunkulu oyedwa wayese bubabeni yingaleso sizathu mathe wathi Nibaba bathize ngameni likayise indodana nomoya ongcwele. Hayi uNkulunkulu abathathu uNkulunkulu oyedwa ezikhundlele zintathu. Uyise indodana nomoya ongcwele izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki impela. Wayesensikeni yomlilo njengoNkulunkulu uJehova yena akekho owayengamthinta isono sasibude kakhulu kuye angakwazanga ukusondela kubo. Khona ke uyafika futhi wasibekela intombi wadala ingqamuzana legazi esizalweni sayo. Umntwana uyavela uJesu umzimba ongcwele hayi owezi zwe noma iJuda igazi likaNkulunkulu uqobo kwase kuthi ke umoya ongcwele omkhulu wehla uvela ezulwini umoya kaNkulunkulu njengeJuba lehla futhi waya kuye lo uyindodana yami ethandekayo ngokuyikho ngokuhunyushwa okuyikho engijokozile ukuhlala kuyo ubaba wami uhlala kimi buza noma yimuphi umhumushi omuhle wombhalo futhi uthole ukuthi lokho akukho yini kuthi eBheru yebo mnumzane engijokozile ukuhlala kuyo uJesu wathi indodana ngenze lutho ngokwayo akusimi owenze imisebenzi kodwa ubaba wami uhlala kimi uEmmanuel hayi omunye uNkulunkulu phezulu lapho nomunye yedwa lapha nomunye yedwa phansi lapha lowo ngumhedeni uNkulunkulu yedwa ezikhundleni ezintathu uNkulunkulu uyise usomandla wehla futhi wahlala indodaneni yakhe uKristu Jesu wanikela ngempilo yakhe ezama ukuzithola yena uqobo esebuyele enhlanganyelweni nabantu bakhe ezama ukubuyela emuva akekho owayengakhokha inyani zonke izoni nendodana yakhe uqobo yenziwa isono ngenxa yethu ukuba isuse izono zethu futhi lokho bekuyokwenza ubaba uNkulunkulu ofanayo esibuyele sikamoya ongcwele wehla futhi wahlala kithi Uthe sebenze ngathi njengoba enza indodana yakhe eyadalwa amen nanto iqiniso lakho unohlangothi elilodwa lomgwaqo ngapha uthi uNkulunkulu yedwa njengomunwe wakho uwodwa angeke abe nguyise wakhe uqobo nginabo ngapha bethi ungonkulunkulu abathathu abehlukene awu uma engonkulunkulu abathathu abehlukene khona ke uNkulunkulu umoya ongcwele noNkulunkulu uyise ungabantu ababili abehlukene khona ke intombi yakhuleliswa ngumoya ongcwele yimuphi owayengubaba wakhe na unobaba yedwa umoya ongcwele noNkulunkulu ungumoya ofanayo uqobo lokho kuqinisile khona ke kulokho o akusiye imfihlakalo ukuba wayene ukuba umuntu waye uma kokubili wabungubaba wakhe khona ke ungumntwana wesihlahla impela ngokonele ngokomoya niyabo konke kungamathize thize akuwenza umqondo into kuphela ukuthi amadoda azama ukukufanisa ngekhanda lawo esikudleni sokuvumela inhliziyo yawo iye kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyobembulela lezo zinto uma nje umvumele akwenze yebo mnumzane angebe ngubaba wakhe uqobo uJesu wayengeke abe uJesu oyedwa uNkulunkulu oyedwa bonke kanjalo wadalwa uNkulunkulu uyise unjalo noNkulunkulu uyise wahlala kuye ukuze asebenzise igazi lakhe ekungcwelisweni futhi yahlanze ibandla lakhe ngalowo moya ofanayo ukuba aphile ebandleni lakhe ukwenza imisebenzi nezibonakaliso futhi agcwalise umbhalo awethembisa ngezinsuku zokugcina njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu yilokho-ke kufunde lokho omunye umuntu wathini uJesu kuPetru na busisiwe wena Simoni ndodana kaJona awuzange ukufunde lokhu ekholiji inyama negazi yakuzange kwembule lokhu kuwe kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu futhi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehaitese angeke alihlule ingaleso sizathu yomnika izihlithilelo wayenesambulo iqiniso lembuliwe lezo zinto ezincane abalwa ngazo futhi bazehlukanise kukhombisa ukuthi akusikho kukaNkulunkulu kungenjalo bebengeke bazehlukanise kanjalo anibuthani ngani ndewonye futhi nibenga bafowethu odedewethu na makuthi amandla kaNkulunkulu asebenze phakathi kwenu azokusebenza konke uNkulunkulu ungumfundisi webandla umoya ongcwele lokho kuqinisile awudingi ukuba usebenzise yonke impilo yakho uzama nje ukufunda into ethize njengaleyo into enhle kunazo zonke oyaziyo usindisiwe futhi ubiza qala ukuhamba noNkulunkulu lokho afuna ukwazi uzokwembula kuwe kwakukhona uNkulunkulu semandla enziwe inyama esikhumbuzweni ukuthi uJesu wathi kusesikhashane nezwe lingabe lisangibona nokho niyongibone nina ngokuba ngiya kuba nani ngibe kini kini kuze kube sekupheleni kokupheleliswa kwehle njalo kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu onguye ezelwe namuhla naphakade ulapha nguKristu esebenza kuwe nami nathi sonke zama ukuhlanganisa izwi lakhe ndawonye ukuqinisekisa nokugcwalisa izwi lakhe uJesu abaphulukiselane abagulayo uMathewu 12:2 ngikholwa ukuthi nguye wathi ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngomprofethi izwi likaNkulunkulu lidinga ukugcwaliseka leli yihora ukufunda ingqondo bakubiza kanjalo babiza into efanayo lapho udeveli wathi akuthetheleleki ukubiza umoya kaNkulunkulu osebenzayo into enjalo ngifuna nicabange ngalokho ngaphambi kokuba niyokwenza izinqumo zenu kunenkonzo entsha uNkulunkulu ayiqinisekisile futhi siyazi ukuthi iyiqiniso likaNkulunkulu kodwa ngendlela thize enye ngeke nje kusebenze lapha eMelika kuyasebenza kwezinye izindawo manje kukhulu kunalokho sinakho lapha kodwa nebonje sisesone nje sasuka osukwini lwethu lomusa lokho kuphela kukhona kukho ngakubikezela lokho ngo-1956 futhi kube ngalo ndlela kusukela lapho njalo ubuwa niyabo kodwa uNkulunkulu uyodonsa lelo bandla likhethiwe ubobhezelekile ukuba kwenze wathi uyokwenza manje bukani leyo ngelosi ifulathele yatshela uSara ukuthi wayecabangani uma lelo kungezile izwi likaNkulunkulu angikwazi ibhayibheli lasho kumahebheresini ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili futhi ngisho nomahluleli wemicabango yenhliziyo ingqondo kunjalo liyahlulela liyizwi likaNkulunkulu futhi izwi likaNkulunkulu likuwe uma uzovumela izwi ngoba uyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu niyakubona lokho na khona-ke lelozwi elifanayo uKristu isithembiso umoya ongcwele Niubiza ngo muntu wesithathu kaziqu zintathu lokho kuhle kuyini lokho ke uKristu umoya ongcwele kuwe wayesensikeni yomlilo kanye wase efika wabanyama manje usefikile enyameni yakho wenzani na uNkulunkulu ezehlisa ezama kusendela kubantu bakhe ukuze athandwe futhi yakhonjwe futhi sinakho onyakeni waseLaodikeya simpendulele ngaphandle uyangongotha ezama kubuyela ngaphakathi bonke engiba thandayo ngiyabasola ngibalaye baphenduke washo naku la sikhona lowo uNkulunkulu lowo uNkulunkulu baba wethu esimweni sika moyo ongcwele ezama kubuyela izimpilweni zethu kuba asilawule kuzofanele abe nebandla ukuba alenze njengoba ngishile izolo busuku lelotshe lokuvala phezulu liyafika kuzofanele kufike lapho kuphelele nebandla lizofanele lidonsele ekupheleleni wena uthi ukuphelela na yilokho akusho yibani ngabaphelele njengoba ubaba wami wasezulwini lele uNkulunkulu asithathe umcabango ake sithathe isibonelo sincane lapha umzuzu qaphelani lokhu manje njengoba bengisho kulokhu ukuza uma umvini wamagilebisi unokuphila kwamagilebisi kuwo uyothela amagilebisi manje lensike yomlilo iyahamba nabantu abahlane noma ubani uyazi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu siyazi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu watshela uAbrahama watshela uMose nginguye futhi ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami futhi ngikuzwile ukububula kwabo ngenxa yabacindezeli futhi ngehlile ukubakhulula manje leyo kwakuyinsika yomlilo kuleso sihlahla uyakukholwa lokho na ingelosi yesivumelwano awu kwakuyi yehlela entabeni yasesinayi futhi yaloba imiyalo ngisho noma isilwane sithibile sasifanele sibulawe kwakuyini na ngoba kwakungekho umnikelo wesono isilwane niyabonga ikathi testament elidala ngekathi benikela umnikelo wesono babethathe iwundle elincane babeka izandla zabo phezu kwalo bavuma izono zabo base benquma umphimbo walo futhi ngenkathi umfo omncane efa ekhahlela futhi ekhala ngani igazi laba kuzo zonke izandla zomkhonzi futhi khona-ke wezwa ukufa kuphuma kuleso silwane lapho siqonda futhi sifa futhi wayazi ukuthi leso silwane sasife endaweni yakhe kodwa ibhayibheli lathi waphuma nesifiso esifanayo ayenaso ngenkathi engena ngoba nebo ngenkathi lelonga zana legazi lephulwa lowo moya wesilwane wawungeke ubuye futhi uvumelane nomoya womuntu isilwane asinamphefumulo ngakho abakwazanga ukubuya ngakho-ke waphuma enenembeza ofanayo kodwa lapho indoda ngokukholwa ifika ibeka izandla zayo phezu kwekhandla likajesu kristu futhi izwa ukuhlupheka kwakhe ngenxa yezono zethu futhi ngenkathi lelo ngqamuzana legazi lephulwa ecalvary akusikho kuphela ukuphila kwesidalwa esingumuntu okubuyayo kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kuyabuya kukho futhi kukwenza indodana nendodakazi kaNkulunkulu bethisani ngenkathi leyo nsika yomlilo yenziwe inyama futhi yakha phakathi kwethu samtshela kanjani ngobunye ubusuku akwenzayo na ukuthi bamazi kanjani ngokwehlukanisa imicabango yenhliziyo babazi ukuthi lawo kwakuyilowo mprofethi uMose akhuluma ngaye wazisho ukuthi uyilokho bazi ukuthi kwakunguye ileyo ndlela ayeyiyo manje wabuyela kulokho futhi benikwa zilokho na uqhabo mfuthi Branham yebo wakwenza futhi wathi ngenkathi elapha emhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngabe kunjalo na futhi emva kokuba wayesefile wambelwa wavuka futhi wanyukela kweliphezulu uSawulu waseThasu wayesendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseku ngolunye usuku ukuyofaka abantu ejele owayekhonza futhi khona manjalo kukhanya kukhulu kwabaneka phambi kwakhe futhi wawela emhlabathini nalokho kukhanya okukhulu kwakhanya kakhulu ngangokuthi kwavala amehlo kaSawulu wayeyimpubuthi esikashana futhi wathi Sawulu Sawulu ungizingelelani na wathi ungubani wena nkosi na wathi nginguJesu wabuyela ensikeni yomlilo futhi futhi sinesithombe sayo kanye nathi ngo ibandla lephentekostali haleluya manje ngabe ingumoya ofanayo na ngabe yinsika yomlilo efanayo na uGeorge J. Lacy inhlobo ye-FBI imilobo yeminwe nemibhalo wena nanko umbhalo wakhe obhalwe kuyo wathi ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya wathi akukho sayense ephathelene nengqondo ngakho ngoba leliso lomshini wekhamera ngeke lathetha isayense ephathelene nokusebenza kwenza kwengqondo kwashaya ilensi sinaso esinye khona phezulu lapha kwenye indawo sinazo eSwitzerland naseGermany bafuna ukwazi ukuthi izithombe zabo ziyokuthatha yini amakamera amakhulu aseGermany ayaphuma futhi ngangimi lapho ngathi impela uma uNkulunkulu ezokuvumela nakho ngiphuma lapho futhi ngangikhuluma ngase ngithi manje kuyeza futhi leli Germany limi lapho nje lalishwilizisa izithombe zalo ilizithatha futhi ngekathi kwenza wakhombisa umoya ongcwele wedla wakhombisa ngekathi ngakhombisa indoda laphaya nokhololo wayo ubheke emuva ngase ngithi kuyo ngomoya umi lapho njengomphristi kodwa usuye umphristi awusuye ngisho umJalimane ngathi ungumtaliyane ngumholi wamakhomanisi ayizinkulungwane ezingamashumi amabili ubaleka nephathi unekhaya elincane lezintandane phezulu ezintabeni awukudlanga ukudla kwakho kwasekuseni ngoba unenkathazo yesizwe lowo nguyisho kaJesu Inkosi ngathi idla ukudla kwakho kwasekuseni uJesu Kristu yakusindisa wathela phansi wayeseqala ukudla ngamandla akhe onke ekhala futhi wathatha isithombe sikamoya ongcwele wedla ngekathi wedla ngekathi wawugcoba futhi ngekathi usihambile khona impela emini kumi lapho kuyini na ihayi sayenze ephathelene nenkondo ngabe uqhele kakhulu kuNkulunkulu mfowethu na hayi nje lamqonde ikhamera yazi kakhulu ngakho kunawe manje ngabe ngumoya ongcwele na awu uma kwenza imisebenzi kaJesu Kristu ngumoya ofanayo wokuye khona ke ungaqiniseka ukuthi wena okholelwa kuNkulunkulu futhi ukholwa ukuthi unomoya ongcwele ukuthi lawo ngumoya ongcwele ofanayo ngoba wenza into efanayo oyenzanga kathi usendodanani kaNkulunkulu yangempela lapho ufika phezulu kwamadodana namadodakazi okwenziwa umntwana wenza into efanayo owayenza lapho uma ngikutshele ukuthi benginomoya kaJohn Dillinger ubuye ufuna mina ukuba ngibe nezibhamu ezinkulu ezimbili ukuba benginomoya wakhe ukuba benginomoya womgwebu beningalindela ukuba ngipende izithombe zamagagasi phandle lapho ngibambe lawo magagasi amahle futhi ngiwapende ukuba benginomoya womgwebu bengingakwenza ukuba benginomoya kamakhenika bengingalala la imoto yakho futhi ngikutshela ukuthi yini engalungile ngayo uma ngilitshela ukuthi nginomoya kaKristu khona ke ngenze imisebenzi kaKristu ngeke wangikholwa ngani kholwa yimisebenzi ukholwa ukuthi uNkulunkulu wawuthumela ngoba angihlangani nezinhlangano nezinto awufuni ukukholwa ngalokho khona ke kholwa yiyo impela imisebenzi futhi usindiswe kunjalo ngiyazi ukuthi kunikhuni angazi ukuthi kungani ngikusho kodwa kuzofanele kukhulunywe ndawo kuzofanele kube iqiniso kuzofanele kwaziwe ngosuku lokwasilelwa ngiyohlangana nani lapho egameni leNkosi Jesu usazoqinisa ukuthi kuyiqiniso kodwa kusebhayibhelini lakhe futhi amazulu nomhlaba kodlula izulu amalisoze amen buyelani kuNkulunkulu lokho ukubiza buyelani kuNkulunkulu futhi Abraham uAbrahama wambiza ngoElohim wafulathela wanikhombisa ukuthi uNkulunkulu wenzani ngalonkathi ngoba uAbrahama waqonda ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu enyameni yomuntu uyehlala khona lapha naye ekhuluma naye uJesu wathi ngamanye amazwi wathi niyazi ukuthi ingelosi yenkosi yenzani ezansi lapho eSodoma na bukani ukuthi abaseSodoma babenzani babethenga futhi bakha hoye osokotileke ezweni lonke izakhiwo sinakela sibone isikhathi esinjalo na angisakwazi ngisho nokuyozingela olugwajwe ekhaya yonke imisebenzi yezindlu lapho ipulazi lalikhona angazi ukuthi sizokwenze njani ukuze sidle ukwakha yilokho impela uJesu athi kuyokwenzeka ngabe wakusho na babeshade abendiswa njengaso subini lukaNowa buka iRino inevate futhi buka lapha besizizwe besiyobangcono kuba besi ngcono ngingakusho lokho kulungile kodwa empeleni bekungangcono kuba namakhosikazi amathathu noma amane kunokuba ngingaqoka kuma phambi kukaNkulunkulu nabesifazane abathathu abashadile noma abesifazane abahlanu abashadile bemi eceleni kwami kuno kuma lapho nenkosikazi yodwa futhi ngigijima nowenye indoda yebo mnumzane bengiyoba nethuba elingcono phambi kukaNkulunkulu awukwazi ukuphoqa izoni ukuba zithathe umsebenzi omiselwe umphristu futhi zenze lokho zingeke zakwenza zize zizalwe ngokusha kunjalo siqhele kude ekubeni isizwe samaKristu besingawavula kanjani onke amajoyinti okweva asekhoneni futhi siphathe izinto ngendlela senza ngayo sizibize ngamaKristu na lokho akusiwa amaKristu kungengaphezu kokuba ingulube ingazi ngesihlalo sehashi esisohlangothini awu ubungeke ukubize lokho ngobuKristu asisiso isizwe samaKristu qhabo mnumzane kukhona amaKristu kulesi sizwe kodwa akusiso isizwe samaKristu ngiyambonga uNkulunkulu ngamaKristu aphakathi lapha akusibo bonke abathi kimi inkosi inkosi ozokwenza ozongena kuphela lowo owenza intando kaBaba wami osezulwini yilowo ongenayo kusizani kuba maphakathi na kusizani ukuba nebandla lithi vivi na kuphakathi kokuthi kube ngoshisa phela noma obandisa ukwegwa ungazisho ukuthi iPentecost engaphandle uma uphile iPentecost ungaxhumi ngaphezulu kwalokho okuphilayo kunjalo kuyihlazo kulethe ihlazo phezulu kwabo bonke akusiwo amajoyinti okweva kakhulu kangako okulimaza ongakholwayo yilabo abantu abazisho ukuthi banokuthize futhi beziphathisa kwezwe yilokho okuyisikhubekiso ibandla belifanele libe semlilweni kaNkulunkulu futhi lihamba-hamba libiza wona impela umoya kaNkulunkulu ofikayo lithi kungokufihlakele kungukufunda ingqondo yikho konke lokho noma kunye ngoba asisibo abenhlangano yabo ngiyalidabukela uNkulunkulu abe nomusa emiphefumulweni yenu enesono liyohlangana nalokho ngosuku lokwahlulelwa futhi mhlambe ngaphambi kokuba nifike ekwahlulelweni kunjalo ngoba uNkulunkulu wakwethembisa wo sisesikhathini sesabekayo bangane wo izwe liyacwila isizwe siyafa izizwe ziyehlukana uIsrael yaphaphama izibonakalisa abaprofeti abazibikezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu kuthiyayo buyani oh bahlakazekileyo kwabakini usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zamadoda zehlulwa ukwesaba qaliswani ngomoya kaNkulunkulu izibani zenu zilungisiwe zahlanzwa yegani phezulu ukuhlengwa kwenu kuyasondela Wo usuku lunje pho siphila kulo ukuba ke uPaulu wayephila kulolusuku na ukuba ke uPetro ongcwele wayephila kulolusuku nokubona iPentecost isesimweni na ubeyokunyakazisa ngempela ubeyokunyakazisa ngoba ubenomoya ongcwele kuye impela ubeyokwenza manje qaphelani ngifuna ukunikhombisa ukuthi uNkulunkulu wethembisani kulabo banqobi ukuthi uNkulunkulu wenzani kulabo banqobi nginemizuzu eyishumi nanhlanu nje ukuba ngiphume ngesikhathi ngesibona ukuthi uNkulunkulu wenzani khona lapho ngikathi uAbraham eqonda wayesethi yebo lowo nguNkulunkulu
called him Elohim my lord
wambiza ngo Elohim nkosi yami hayi makhosi am nkosi yami nkosi yami washo usenhlavukazi NKOSI qaphelana ukuthi wambiza ngokuthini futhi ngikathi esemqonda futhi wazi ukuthi kwakuyini futhi wacela umusa wabantu abaningi kangaka abantu abaningi kangaka futhi ekugcineni wasuka emashumini amahlanu kwehlela ishumini wayeselokhu engabatholi esedoma kungenjalo wayezowusindisa umuzi kodwa akabatholanga ngisho nakulo lonke ibandla ezansi lapho babengeke babe yisihlanu noma abantu abayishumi abaqotho wathola abathathu kuphela wayenabane futhi yedwa wabo waphenduka wabheka emuva umkakhe wayengafuni ukushiya izinto zakhe ezinhle zaseHollywood nendawo yakhe enhle niyazi futhi waphenduka insika kaSawoti ungabheka emuva obeka isandla sakhe ketsheni futhi ngisho aphenduke ukuba abheke emuva akafanele ukulima ilokho okukuleli bandla mfo wethu ubeka izandla zakhe ketsheni futhi wazibiza ngePentecostal ugcwaliswa ngomoya ongcwele yeka ukubuka izwe futhi uze iphathisa kwe futhi uzipholisha njengezwe ngalo lonke lohlobo lwezinto futhi benezinto zezwe futhi behlala ekhaya bebukela i-television esikudleni sokuza emhlanganweni womkhuleko ngikathi izoni ziza e-altare futhi zingatholi nezo umnyakazo wokuphuma kanoma ubani ziza kungekho kuthatheka nhlobo ake nginike isexwayiso esincane uHezekiel isathuko sesishiyagalolunye iBhayibheli la lasho ngomphawuli ngo nomoya ongcwele yabula emzini bese ubeka uphawu phezulu kwalabo ababubula bekhalela iziningiso ezenziwe emzini bangake abakeba kufunde na impela ungabeki uphawu omunye umuntu ongaphandle kwabo bala eminweni yakho bese uyiphakamisela kimi bangake abantu noma ubani kulesi sakhiwo ongababeka uphawu obubulayo futhi akhale ubusuku nemini ngesinengiso esenziwa kuleli dolobha elikhulu na angiboni munwe beka uphawu kuphela kulabo ababubula bekhala ngezinengiso ezenziwa emzini inqwaba yabo yesaba ngishone kushumayela iphikisana nakho inqwaba yabo yesaba uNkulunkulu sinika amadoda anomgogodla esikhundleni sethambo lesifuba yebo mnumzane sipho omunye uJohane umbhaphathizi mthumele ngaphambili umcobe ngomoya ongcwele ongeke ancenge kodwa ahlale nezwi futhi uma ehlala nezwi ungesabi uNkulunkulu uzolisekela izwi lakhe ngingene kuze zonke izinhlobo zezindawo ezimpintshekile lapho devil nakho konke okunye kwavuka ngibabonile beshaywa ngobumpumputhe bashaywa phansi nakho konke okunye ungesabi hlala khona lapho ezwini bekisisa ukuthi uNkulunkulu wenzani qiniseka nje ukuthi ukahle noNkulunkulu hlala nalelozwi futhi ubhekisise ukuthi kwenzekani uma umfoti yakhe bright ehlezi eduze ubengani ixoxela indaba bengicabanga manje ngezinyanga bathakathi eziyishumi lano ngakolunye uhlangothi neziyishumi nalano kolunye zabiza isiphepho ukuba siphephule ithende esitsalende noma ngikhole ukuthi kwakusefra iGermany zazizophephula ithende zasitshela ukuthi zazizokwenza futhi zahlala lapho futhi zanquma lezo zimpaphe futhi zaqala kuhamba ngamasu uyise indodana nomoya ongcwele bla 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 uyise indodana nomoya ongcwele amazwi amathathu aphakeme zasho konke kanjalo futhi nakho kwenyuka isiphepho umfoti akhe uzonitshela okufanayo lapho amashumi ezinkulungwane zabantu ithende ligxuma phansi phezulu ngathi khuleka mfowethu and bright ngathi mfowethu loster ungakuhumushi lokhu ngathi babo sezulwini ngehlile kuleyo ndiza phezulu lapha egameni likaJesu Kristu ngoba ungithumele lapha wethembisa ukuthi uyonginakekela ngingenze njani odabeni olunjengalolu na ngiyasikhuza lesi siphepho egameni likaJesu Kristu ngomzuzwane wodwa du leso siphepho sahlukana ngo phezulu kwethende futhi sahlehla ukuthi uma kuqala kuhlehlele emuva kanjalo nezinkulungwane zigijimela ealtare ukuba zisindiswe nezinyanga bathakathi yehlulwa leyo ndoda ayihlezi phandle emhlanganweni ezama ukuphosa elinyela lawo malumbo kimi ukungenza ngikhonkothe njengenja ukubukisa phakathi lapho yayingazi ihlezi lapho futhi ngangilokhu ngizwa lowo moya oyinqaba ngacabanga ngiyakuzonda ukubiza lokho ngoba ngumngane womunye umuntu uJesu wathi yekani ukukhulende wonye nisiphule ukholo lapho nisiphule ukukhula futhi ngangilokhu ngiya lapho futhi yaqhubeka emva kwesikhashana umoya ongcwele wawulokhu ukhuluma kimi ngaphenduka ngathi wanamkhohlisi kungani ungena emhlanganweni inkonzo kaNkulunkulu ukuzama ukudukisa umunye umuntu na futhi yayilokhu iqalaza sengathi ngangikhuluma no ngathi nguwe engikhuluma naye ngabiza igama layo ngathi ngenxa yokuthi wenze lokhu emoyeni kaNkulunkulu omunye uzokuthwala kukhiphe lapha futhi isakhubazekile nebo yabhala encwadi futhi yathi ngifanele ngenzeni na ngathi phenduka ngathi woza ususe lokhu kimi ngathi angina lo angizange ngihlanganise lutho nakho okuza kuwe wazilethela khona kuwe iphembeli lathi ungcole kakhulu bayitshela kusila lengiswa entanyeni yakho futhi wacila ezinjulweni zolwandle kunokuba ukhubekise ocotshiweyo kaNkulunkulu kunjalo silahlekelwe ngokwesaba kwethu uNkulunkulu izinhlonipho zamaKristu wo besifanele kanjani sibuyele kuNkulunkulu bekusisana ukuthi uNkulunkulu wamkhombisani uAbrahama lapha ngoba walikholwa izwi bekusisana ukuthi yini eyenzeka yini ayenza kuSara na niyazi ukuthi wenzeni kuSara noAbrahama na ekhombisa ukuthi uzokwenzani kuyo yonke inzalo kaSara nekaAbrahama inzalo kaAbrahama ukuthi uzokwenzani niyazi ukuthi wenzani na bekusisana ukuthi benzani masinya emva kwalokho bathatha uhambo olude ukusuka lapho ababekhe mpekhona enhla lapho wesedoma yonke indlela ubheke eGerari ezansi ezweni lamaFilisti cishe amamayeli angamakhulu amathathu. Lelo uhambo olude impela lwendoda endala neminyaka eyikhulu budala nomncane ugogo omdala netshala elincane emahlombe akhe behamba kanje amayela angamakhulu amathathu behamba ngezinyawo. Kwakungesiyo ileyo ndlela, wabaphendula baba yinsizwa nentombi, ngingakufakazisa wakwenza. Futhi leso yisithembiso kuyo yonke inzalo yakhe eyothatha izwi lakhe futhi ibambelele kulo kanjalo. Waphendula uSara wabuyele kube ningozi fazalo semusha ukuze abe naleyo ngane. Ngifuna ukusho ukuthize manje, lalela udokotela wakho, ngingumfowenu manje Mbukane. Uma wayesemdala kangako wayezodingeka aqinise inhliziyo yakhe, kungenjalo wayengenakuhelelwa. Owesifazane neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala kunjalo ubeyodingeka apheshe inhliziyo yakhe. Imithambo yobisi ebeleni lakhe yaseyomile. Babengenakho abesifazane babengabhemi osikiliti ngalezo zinsuku, ngakho bavele nje bakhulisa ingane yabo emabeleni abo nebo, futhi abayinikezanga obisi lwenkomazi. Ngakho baba babedingeka babancelise emabeleni abo nemithambo yobisi yaseyomile. Bukani nje ukuthi isimo esinjani, wayeyodingeka mpheshe, uNkulunkulu akapheshe wenza okusha. Ya sengiyambona uSara ibuyele kubeni ngowesifazane othandekayo cishe neminyaka engaba shumi amabili nahlanu budala. Sengiyambona u-Abrahama cishe enamashumi amabili nahlanu noma iminyaka engamashumi amathathu budala. Sengiyamuzwa uSara ethi ngokunye ukusa uyavuka uthi, sithandwa ubuwazi leso sifumbu siyasuka emahlombe akhona. Sengiyamuzwa ethi, sithandwa lawo amahla amehla nsondo owawuvamise ukuba nawo ayabuya, nombala uyabuya ezinweleni zakho futhi. Oh ya manje wena uthi manje futhi Branham awume kancane omekancane nebo. IBhayibheli liyindaba yothando ekholweni. Manje lapho ngiya phesheya kwezilwandle, unkosikazi Branham ungibhalele incwadi futhi wathi, Bhili othandekayo, ngihlezi lapha kulobu busuku, ngifanele ngilalise abantwana empeteni, ngisanda kuqeda nje ukukukhulekela. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa. Yebo, yilokho akushoyo, kodwa ngifunde ivaliwe ngo ngiyamthanda nebo. Ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani, angeke nje angitshele konke ngakho, kodwa kusubala ngiyakwazi noma kanjani indlela abhala ngayo. Awu, yileyo ndlela ofunda ngayo iBhayibheli yokufunda ivaliwe. UNkulunkulu kune yingaleso sizathu akufihle emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda. Bona bathi ngine PhD iDDD, niyazi ukuthi iDDD umeleni na inje ifile. Ngakho ngiyakutshela mfowethu, ini asikudingi lokho namhlanje. Sidinga hayi isayense ethize ezenkolo, kodwa isayense yokuguga ngamadolo yilokho esikudingayo. Ya awu, iBhayibheli layibiza ngenja eyisimungulu. Ngakho-ke kwakuyoba kubi nje nebo, bathi babe yizinja eziyizimungulu odd. Manje qabelani nango wayephakathi lapho. Nginalokhu futhi nginakho lokho. Awu, lokho kulungile. Ngithanda ukuba noJesu. Babone ukuthi uPetro noJohane babengazi lutho futhi bengafundile, kodwa babefanele baqaphele ukuthi babekade belo Jesu. Akekho noyedwa wabo owayekwazi ukusayina igama labo noma yini, kodwa babazi ukuthi babekade belo Jesu. Yilokho esifanele sikwenze, sazi ukuthi babe noJesu. Manje lapho ufunde iBhayibheli ukufihlile emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda, futhi uzokwembulela izingane zona ziyofunda. Ngakho lapho uyofunda lokhu lapha, manje bhekisisani ukuthi kwenzekani ukunikhombisa ukuthi yilokho akwenzile into yokuqala. Manje wena uthi futhi Branham nje babe chabo iBhayibheli lathi basebegugile ngeminyaka, kunjalo sebegugile impela ngeminyaka. Manje mfowethu ogcina umthetho, angifuni ukukuncinza kanzima kakhulu, kodwa ngifuna wazi ukuthi ngisengancinza nje kancane ngezwi. Uyabo, angifuni ukukulimaza, kodwa ngifuna ukuqaphela ukuthi kwenzekeni. Wehlele eGerari futhi ngikathe fike ezansi lapho, ngizothatha olwakho uhlangothi lwakho. Nangu ugogo omncane eza esecishe abe neminyaka ekhulu kudala, isigqoko esincane sothuli netshali elincane, niyazi ethwele kanzima. Futhi niyazi uAbimeleki ezansi lapho eGerari wayeyinkosi, futhi wayezi ngena kubusikazi nabo bonke labo besifazana abahle bamaFilisti kodwa ngikathi ebone ugogo omncane wathi yilowo ebengimlindile uAbrahama wathi ngi ukhombisa umusa wakho kimi uthi ungudadewethu aye nguye wathi uthi ungudadewethu ngoba niyabo ngalezo zinsuku ngingase ngifake ipulaki lapha uma umshumayeli efuna ukushumayela ngakho ngesinye isikhathi ungahle ukugijimisa ebhebhelini khumbulani amadoda aye nabafazi abaningi njengoba ayengakwazi ukuba nabo kodwa akekho isifazane wayengaba namadoda amabili aphilayo ngasikhathi sinye udavide wayenabafazi abangamakhulu amahlanu kodwa akukho namunye wabo owayenenye indoda aha kungcono ngime khona manje niyabo kulungile ukuba kuphela bebelazi iqiniso lalokho bekungadabula lamabandla avuleke kakhulu kunjalo manje qaphela lokuthi bekungenzekani ukuba nje nifika lapho uNkulunkulu ebengembula khona ezinye izinto kuwe zikamoya manje qaphelani manje wathi manje bazongibulala futhi bakusindise esezathi unqobo nje uma wayeshade naye wathi wena yethi ungudade wethu futhi lokho kuzongihambela kahle manje nangu Abrahama wayehlela lapho futhi nangu Sara omncane ugogo omncane niyazi eza noAbimeleki wathi oh nabo ubuhle yilowo engimfunayo ugogo qhabo lokho kuzokala kungobuthu cha akunjalo nani yabo kwakungesuye wayengoyisifazana umuhle phela usemusha futhi oh ungakhathazeki mama uyeza ngolunye usuku ubhekisisa ubabaye yeba yinzalo kaAbrahama nje ube nalokho kukholwa ukuthatha lokho ke thina sifile kuKristu siyinzalo kaAbrahama kodwa ufanele ube ngofile kuKristu wembathe uKristu umoya ongcwele kuwe leyo yinzalo kaAbrahama futhi uzokuvusa futhi ukuguga ngeke kusho lutho ngabuza isayense lapha esikhathini esingeside sedlule ngathi ngiyacela ngitshele ukuthi ze ngabe kunjalo ukuthi njalo lapho ngidla ngenziwe ngothi lomhlabathi futhi njalo lapho ngidla ukudla khona ke ngihlumelelisa impilo yami na wathi kunjalo wenza imithambo yegazi negazi uthola igazi elisha ekudleni kwakho futhi wathi lokho kwenza impilo entsha ngathi yazi ngekathi ngineminyaka eyishumi nesithi ubudala ngidla ukudla okufanayo engikudlayo manje ngase ngithi njalo lapho ngidla ngiya ngokuba mkhulu ngokuqina manje kunendaba ukuthi ngidla kangakanani ngiyaguga futhi ngiya ngokuba buthakathaka uma ngihlumelelisa impilo yami ikuphi kwenzekani kuyona ngitshele nginojeke amanzi nengilazi yamana ihlezi lapha futhi ngiqala ukuthela amanzi kulo jeke omkhulu angene kule ngilazi futhi iqala ukugcwala futhi igcwala ingxenye futhi ngiqala ukuthulula ngokushesha futhi kuqhubeka kwehle ngaso sonke isikhathi kufakazise ngokwesayense lokho kimi angikwazi ukukwenza ngingakwenza ngebhayibheli isikhathi esinqunyelwe ukubonana kunjalo kunjalo uNkulunkulu umisile ngenkathi ebone wena nomama onyakeni ofanele ngenkathi usemusha futhi ushadile futhi ejabule uyakhumbula baba ngaphambi kokuba abantwana bafike into yokuqala neyazi uyinto enhle kunezo zonke wake wayibuka hoye ubucabanga nje ukuthi ube ngomuhle nokuthi wayekwazisa kanjani umile lawo mahlombe aqondile emva kwesikhashana waqalaza futhi uthi mama kukhona imibimbi efika ngaphansi kwalawo mehlo amahle yebo baba okunye okumpunga kungene lapha futhi kuputshela phezulu yini indaba nani yabo ukufa sekungenile kuzonivalela ekhoneni ngolunye usuku kodwa yalalelani ekuvukeni akuyi kubakho neyodwa into efanekisa ukufa siyoba kabusha haleluya nginezinele cishe ezine noma izinhlanu ezisele ngaphezulu futhi bengizikama ezinsukwini zimbalo ezidlule noma esikhathini esethize sedlule ngizikama nomkami wajiphili uyazi ukuthini usucishe ube nempandla nje esithandwa ngathi kodwa angilahlekelwanga nangolulodwa lwazo wathi ngiyacela ngitshele ukuthi zikuphi ngathi awume kancane sithandwa woza lapha ngathi ngitshele be zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole zazifanele zivele ndawo ndawo ngitshele ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole ngizokutshela ukuthi zikuphi zilinde mina ukuba ngize kuzo haleluya uNkulunkulu wami uNkulunkulu kaAbrahama amen zonke izinwele zekhanda lakho zibaliwe yonke imibimbi izobaleka ukuguga kuzodlula udumo kuNkulunkulu futhi siyoba isidalo esisha kuze kube phakade simi ebusheni bobusha nenjabulo amen lowo nguNkulunkulu wethu Oh, ngiyoba ye nje mhlawumbe isipunu esigcwele uthuli kodwa uzongibiza ngolunye soku athi woza ngaphambili pili ngithi ngilapha nkosi ngilapha baba yebo mnumzane akasoze athi manje mnumzane Branham Charles wena no Ella zalani u William futhi ngoba wayengomunye wezinceku zami qhabo uzokhuluma nje futhi ngizomphendula amen haleluya haleluya kusho ukuthi dumisana uNkulunkulu wethu ngicabanga ukuthi ufanele udumo lonke umunye wathi kimi esikhathini esingeside sedlule wathi owesifazane owayengowelinye ibandla lehlele wathi futhi Branham yinye kuphela into engalungile ngenkonzo yakho engiyitholayo ngathi yini leyo na wathi khosha kakhulu ngoJesu ngathi ngenzani na wathi khosha kakhulu umenza abe ngonobunkulunkulu ngathi wayengonobunkulunkulu uthi wathi oh wayengumprofeti ngathi wayengaphezu komprofeti wayengunkulunkulu baprofeti kunjalo wathi uyazi ukuthi yiphi inkolo engiyikhuluma ngayo angifuni ukulimaza imizwa yenu bekungowesifazane weChristian Science niyabo ngoba abaningi babo uza emhlanganweni uyaphulukiswa lokho kulungile wathi awu waye indoda ayilungileyo ngikholwa ukuthi wayengumprofeti ngathi kuphakathi kokuthi wayengunkulunkulu noma umkhohlisi omkhulu kunabo bonke izwe lake laba naye wayengunkulunkulu uqobo lwakhe futhi wathi ngizofakazisa ebhayibhelini lakho uqobo uthe wawungoqavile womsuka ngizofakazisa ngebhayibheli lakho uqobo ukuthi wayengelutho ngaphandle komuntu ngathi kufakazise futhi wathi uJohane ongcwele sahlukose shumi nanyenge ngathi uJesu ehlela ethuneni likaLazaro ibhayibheli lathi wakhala izinyembezi lokho kwafakazisa ukuthi wayeyisidalo singumuntu njengoba unjalo futhi ngathi ngabe lewo ngumbhalo wakho na wathi yebo ngathi dadewethu lokho kuzacile kunesobhola elenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawe indlala ngathi lokho kusoze kwama wathi konde ukuthini ngalokho na ngathi wakhala njengomuntu kunjalo eyayithuneni kodwa angekathi emisa amahlombe akhe amancane aqothile futhi wawadonsa ndawonye wayesethi Lazaro phuma nomuntu owayesele izinsuku ezine efile wama ngezinyawo zakhe wabuye waphile lokho kwathatha ngaphezu komuntu yebo mnumzane uNkulunkulu ngingukuvuka nokuphila kusho uNkulunkulu hayi umuntu hayi umprofeti kodwa uNkulunkulu yilokho ayeyikho ngingukuvuka nokuphila kusho uNkulunkulu okholwa yimi noma efile wophila uphila akholwe yimi akasazi afa wathi uyakholwa yilokho na wayesethi yebo nkosi ngiyakholwa yilokho ke kukhona okumele kwenzeke hayi umuntu uNkulunkulu manje asilandele uAbrahama ngakho uSara uAbimeleki wathi uyazi nango lowo muhle osifazane ngumHebheru wathi indoda yakho leyo na qhabo lowo ngumfowethu wathi kunjalo lowo ngulowo ngudadewethu okungukuthi wayenguye udadewabo ingxenye ngakho wathi awu ngizomnyisa esikoleni futhi ngizoba ngumkami futhi nje ngizokunika inqaba yezinto uyabo kulungile ngakho wamyisa lapho futhi ubungathini nje indoda yenza into enjengaleyo na ngakho wawelela lapho niyabo kungani ekwenzile na kungani axegisa na wayephumile sithembisweni wahlele Gerari ingalo leso sizathu nina besifazane ninquma izinwele zenu futhi nisebenzise izimonyo nani bafoni bhema usikelede futhi niqhubeke ngendlela enenza ngayo niyaphuma esithembisweni futhi nibe niselokhu nibanga badikoni namalunga kanjalo njalo njengoba enza la ama-Baptist ama-Presbyterian i-Methodist ama-Pentecostal kanjalo njalo uphuma nje ngqo esithembisweni lokho kuphela udevele ukuphushele noma ini hlala ngapha lapho ongowakhona wakhulekisisa kunjalo bakuthi devele akhulume kuwe mlalele manje nangu waye lapha ehlezi phandle lapho njengelincane igwala elingenyobayo ehlezi ngaphandle uNkulunkulu ngithithelele ngokukhuluma ngomprofeti wakhe kanjalo kodwa ngizama ukwenza iphuzu lapha manje siyaphikisisa uAbimeleki omdala wawelela lapho futhi ngiyacabanga ngalobubusuku emva kokuba esegezile futhi waqoka amapijama akhe futhi walisho imikhuleko yakhe futhi wakhipha izinzwane zakhe kanjalo wo ekugcineni ngimtholile ebengimfuna elele empeteni wathi kusasa ngizoshada lona umuhle owesifazane ngumHebheru babe emhlobisile wonke ngamacici nase zonke lezi uhlobo lwezinto niyazi wo ubukeka imuhle kanjani kusasa ngizomshada futhi ngikathi esalele lapho empeteni inkosi yathi ufana nje nomuntu ofile lowo olungile umfowethu wobungcwele kodwa wathi ufana nje nomuntu ofile
yathi
lowo owesifazane ungunkosikazi wenye indoda Wathi inkosi uyabaza ubuqotho benhliziyo yami akangitshelanga lokho na yebo ngiyazi akangitshelanga na yebo ngiyazi ingaleso sizathi ngikuvimbele ukuba wone kimi manje umyeni wakhe ungumprofethi wami amen manje uma nifuna ukubhekisisa umusa bukani lokhu ehlezi phandle lapho eqamba manga ngomkakhe kodwa umyeni wakhe ungumprofethi wami ngeke ngiyizwe imikhuleko yakho kodwa mbuyisele emuva futhi mvumele akukhulekele ngizobeke sengikuphulukisa.
Oh brother, can you see it?
Oh hallelujah. Oh mfowethu, uyakubona na inzalo kaAbraham yagcilisa kwehange kuJesu, umyeni wakhe ungumprofethi wami. Nakho lapho khona ubuyisele umkakhe kuye futhi umnike umnikelo futhi umvumele akukhulekele ngoba wavala zonke izizalo kunjalo isizwe sasiyofa khona lapho futhi singabe sisaba khona kodwa wayezimisele wayeyindoda elungileyo wahamba wayesethatha unkosikazi wambuyisa futhi wambuyisela noNkulunkulu wambusisa futhi wabusisa uAbraham khona ke waqala ukubuyela phezulu ezweni lakubo lendabuko muva ngoyindaweni lapho ingelosi yahlangana khona naye futhi yakhombisa isibonakalitsongo kufulathela ngomhlane wayo lo uNkulunkulu ofanayo uyaphila kulobu busuku. Angizi kuba nesikhathi sokwenza lokhu okunye ngikuthola kusasa kusonto sikole lokhu kuphawula okuncane kokugcina lapha nginamashumi amabili nanye amashumi amabili ingxenye yokugcina esahluko sabashumi amabili nesabashumi amabili nanye nokho neminye imibhalo lapho engingathanda ukuyisebenzisa futhi ngizokuthola lokho kusasa kusonto sikole ukuthi umenyusa kanjani futhi uba nguJehova Jaira.
Oh brother, the angel of the Lord is here.
Oh mfowethu, ingelosi yenkosi ilapha kulobu busuku, inguJehova uNkulunkulu enyameni yakho, inguJehova uNkulunkulu enyameni yami, lo uNkulunkulu ofanayo akafi neze, unguye impela nje. Into yakho ingokuthi abantu abamqondi abaqo futhi lapho efika bathi awu kuhle kakhulu ngiyacabanga kubukeka kulungile aha ngiqakele lokho kulungile. Oh mfowethu, uma lonke izwi kulelo Bhayibheli lingesilo iqiniso alisilo izwi likaNkulunkulu alisilo izwi likaNkulunkulu uma lingesilo kodwa uma liyilo khona ke uma uNkulunkulu eqinisa izwi lakhe khona ke liqinisile amen.
God keeps his word, don't you believe that?
uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe awukukholwa lokho na? Ulapha ngisho lokho egameni lenkosi ucabanga ukuthi ukhona na manje angasebenzisa inyama yami ngokufanayo njengoba engadala enye ngoba wangenza impeleni wayengasebenzisa inyama yakho wadala wakwenza awukucabangi lokho na manje uma nje uzovula inhliziyo yakho futhi uzikhiphe wena endleleni uzongena angakusebenzisa uNkulunkulu ofanayo unikeze izibonakaliso ezifanayo amen.
Look to him, let me turn my back.
Uyakukholwa na bheka kuye mangifulathele ngikhulekele into ethize engalungile kuwe kuyinselelo. Yebo mnumzane, nansi indoda phambi kwami, nansi imingo ake ngibone manje ikuphi na ihlezi khona emuva lapho uthayo ovulekile lapha ngaphambili iqoke isudu ekhanyayo izinwele ezincane ngaphezulu iphethwe inkathazo yenhliziyo. Indoda iqoke isudu ebukeka impunga ihlezi lapha ingibuka ngo ubukhuleka Nkosi makangithinte kunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo ukuthi ingelosi efanayo yafika ngitshela ukuthi ibithini enhliziyweni yayo pho kungani kungesuye uNkulunkulu ofanayo na inkathazo yakho yenhliziyo isiphelile mfowethu uhamba uye ekhaya futhi uphile amen. Ubungeke kwenzeke ube nekhadi lomkhuleko unalo na unalo ikhadi lomkhuleko ulidingi. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina niyabo uyasanguluka nje ngiqalazile ngambona emi emuva lapho lezo zinwele ezizacile ngabuka ngacabanga ukuphi na ngabuka emuva lapho futhi ube lapho ke ubehlezi lapho indoda nje angikaze ngiyibone impilweni yami. Uma sizihambe phakamise isandla sakho mnumzane ngabe onke amazwi ashiwo aqinisile na ngabe yilokho obukucabanga obukwenza na nakho lapho khona kwena ke wathini na ngikathi leyo ndoda yayihlezi lapho uNkulunkulu enyameni yakhe lenyama yendoda yathi usheloni Sara enhlizweni yakhe ukuthi ngeke kwenzeke na khona ke kufike ingelosi efanayo lapha futhi yathi kungani kube ushilo ukuthi kuzakwenzeka makangithinte amen.
Oh,
Oh,
kungani nibe mnyama kangaka na? Amen. Yibani kukholwa nje aniboni bangane na? Ningavuka bantu be Pentecostal na?
Won't you bite your conscience? Won't you pinch your soul?
Awulume ngani unembeza wakho na? Awuncinzi ngani umphefumulo wakho na?
Amen. I'd start everywhere. Oh, Jehovah Jireh. The Lord's able to provide.
Amen. Manje kuqala ndawo zonke. Oh, uJehova Jireh inkosi yakwazi ukuzihlinzekela umhlatshelo. Amen. Yiba nokukholwa. Ucabangani mfowethu na ngiqakele ungahle nicabange ukuthi ngilesihloko anginjalo ngingumfowenu kunjalo mfowethu ngiyakuthanda ngiyaqonda ngise ebandleni lenhlangano lapha iAssembly of God enye yabaxhasi bami abakhulu kunabo bonke abafowethu kodwa engikuzondayo ukukubona kubanda futhi kuphola ngimelene naleyo nhlangano ngiyimelene nabazalwane be-oneness phandle lapho noma ama-Methodist noma ama-Baptist ngisho into efanayo ndawo zonke kodwa ngizama ukukusho zithintithe mfowethu susa amehlo akho kulezi zinto.
Yeah, wait a minute. A woman appeared here before me.
Lapha awume kancane owesifazane ubonakale lapha phambi kwami umunye umuntu ekhuleka ukuguliswa imizwa amehlo. Owesifazane ugqoke ingubo ebomvu nango ehlezi khona lapha uyakholwa ukuthi uzokuphulukisa na? Kusukela kare khona ke uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu uzokusindisa kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile nakho lapho khona. Gini phosele inselelo ukubani kukhole kuyini na inkosi efanayo uNkulunkulu somandla ulapha phakathi ehlala enyameni yomuntu. Hallelujah, hallelujah. Oh hey, umoya wakhe ukuza sonke isakhiwo. Noma ngabe ubekuphi lowo wesifazane okhulume kuye na uphi na ngabe bekunguwe nenekazi na owesifazane okhulume kuye ngaleyo nkathi nje bekukuphi na lapha leli nenekazi yakulungile uyakwemukela ukuphulukisa kwakho manje na? Angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami angazi lutho ngawe kodwa lezo zinto ziqiniso bekungenjalo na? Nakho lapho khona kulungile kulungile niyabo angikaze ngimbone nazo izandla zami phambi kukaNkulunkulu. Niyabona ukuthi wenzani na? Oh mfowethu tete wethu uma nje ubungageda egobolondweni lwakho donsa uphume kulo phuma uzibeke phambi kukaNkulunkulu futhi uthi Nkosi Nkulunkulu akukho lutho engilulethayo ezingalweni zami ngibambelela kalula esiphambanweni sakho kunjalo.
Sinner slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. I will praise him.
Mkhonzeni elikhuni intshumayelo esikayo isiphelile manje asimkhonze.
Don't you love him? I will praise.
praise Him. Don't you feel all scoured out now?
Lokho akwenzi yini ukuthize kuwe na umoya osikayo uhamba udabule sekuweni umkhomba usoka lichaza ukuthi igama lethu kusoka na unqume inyama eseleyo ibandla linenyama eningi kakhulu esele inkemba kaNkulunkulu iyayinquma khona-ke lapho senza sizizwa sonke sisokiwe futhi sihlanzekile. UPaul wathi ngiyamkhonza, ngimkhonza ngomoya. Akamangalisi nanga besikhona isoni lapha esazi ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso. UNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe na. UNkulunkulu ukhuluma lapha futhi uma noma yimuphi umuntu oshumayele izwi likaNkulunkulu, UNkulunkulu uzolisekela izwi lakhe. Manje awudingi ukumbagela ngakho, uyaphila ulapha manje, uyamfuna njengomsindisi wakho na. Inyukele altare uma ukwenza sisacula futhi ngizomdumisa. Mdumisani iwundlu ngokuhlatshelwa izoni. Kulungile, uzoza ealtare na. Magalisa, bekungenzekani ndiya ukuba lokho kubizele altare kwenziwa kanjalo na beniyodingeka nibuyele muva bebezokuminyanisa phansi ngasezinkulungwaneni zitheleka zizungeze i-altare. Bayamthanda lapho bebona uNkulunkulu, hhayi into ephathekayo, hayi uNkulunkulu onguNkulunkulu womlando, uNkulunkulu onguNkulunkulu wosuku lwamanje, uNkulunkulu wasemlandweni uyazenza. Ngizobe ngishumayela lokho ngevikelezayo, uNkulunkulu womlando evuka esigcawini. Bonani uma enguNkulunkulu womlando noma uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje. Amen. Ngiyamthanda aninjalo na.
My faith looks darkness turn to day while
ngeke yini umunye umuntu azungeze i-altare ngekathi laba bese lapha imiphefumulo ezisolayo ikhala na? Woza mngane wesoni awusoze wasondela kakhulu uthi wani ngomkristu oyisivivi na awukhuphuki ngani ukhulekisise na? Ngeze na woza ngokumnandi ngokuzithoba esiphambanweni uNkulunkulu akubusise nina enizayo hamba uye phansi ngofuthi ungene manje uzungeze altare masibe nenkathi yomkhuleko kungani kungesibo labo ozizwa enomswakama kancane emoyeni wakho na woza dadewethu othandekayo ngikubona phezulu ngokuvulando sesitezi uza woza njengokuba nginje ngingenaso nesisodo esicelo kodwa ukuthi igazi lakho lachithelwa mina ngoba wena wethembisa ngiyakholwa wowundlu likaNkulunkulu ngiyeza yilokho ke manje kubande kuzoye kuhlakazekeni manje nonke khothamisana amakhanda enu phakamisani izandla zenu kuNkulunkulu futhi niqale ukukhuleka khulekani nina uqobo yehla ngqobe ezoqala ukukhuleka yilokho ke